Thank you, Brother Neville.
Ngiyabonga mna ke Thunevile. Ngiqaphelile ukuthi bebaqhubeka nekunyakatisa lomgogo lomncane noma ivolume. Ningiva kahle na? Loko kuhle. Le ngiyabonga. Uphathamiseka lokuncane emizuzwini lembala nje le ndilile bekukuthi umnakethu uphake imoto yakhe endzaweni lengasiyo ngephandle lapha. Nebantu ngiyacabanga bebamfuna ayisuse nguloko lebe kungekho. Futhi lona ngalapha kuthiwani ngami nangivala lona na? Ningiva kahle na? Ngileso sisho saseKentucky lesithi besikhonkotha etule sihlahleni lesingesiso. Bengibuka kulona umbhobho futhi lona kufanele kube nguye. Loko kuhle. Ngiyabonga mnakethu Jean. Manje namhla siyajabula kubika ngemhlangano eMiddletown, eOhio, evikini lelendlulile, noma liviki lelendlulela leliphelile linjalo. Manje, leso bekusikhathi lesihle kakhulu sethu. Sibe, emabandla bekangesimakhulu kangako, kodwa bekungephandle emaphandleni endzaweni labayibita ngeChautauqua. Nephandle le emakhilomitha lalishumi nakuthathu noma lalishumi nakune ngephandle kwelidolobha. Kodwa lokuhlala bekugcwele konke futhi bekumomethe bantu labathi inkulungwane letimbalwa. Angisika ngako ekulinganiseni ticuku futhi ngako into lemgqoka bekukuthi Jesu wahlangana nathi futhi nguloko ingcenye lenhle. Futhi kulethe imiphumela lemikhulu kuloyo lesimniketa luthuli. INkosi uNkulunkulu ngekusentela lokho. Futhi bekukhona labanye bebantu labakahle kunabo bonke lengake ngahlangana nabo empilweni yami kulelo live. Futhi njengoba sesisondzele kakhulu emnceleni lapha, ngingasho lokho. Labangemaphesenti langamashumi layifica nefica. Baba seKentucky. Yonke into enhla lapho kwakuyiKentucky. Umnakethu uSullivan wathi umnakethu Branham wathi uyathi yini? Konke cishe sonke lesigodi lesincane sigijima senyukela lapha iKentucky na. Ngase ngithi bengingakwati lokho. Kwathi yebo bangiyo. Futhi ngalobunye busuku emhlanganweni kwentekile nje ngathi bangakho lokhona lapha waseKentucky. Bamsanthandla tena. Ngacalata, ngacabanga. Ngabe ukhona lovela kunoma ngiphi lenye indzawo na? Ngalokuqondzile nje bonke eKentucky. Nemiphumela beyimangalisa imibuko leminengi kakhulu. Bekukhona umnumzane lohloniphekile iPhone lobeke endlula. Wendlula ngakhona futhi wangitshela ngetinto letithite letatikade tendekile netincwadi tingena netimfakazo letehlukene. Kwase ke kuba khona kunemnumzane lohloniphekile emva lapha lorekhodako khona manje. Futhi kuthi ngebusuku lobutsite ngikholwa ukuthi utsite itolo ebusuku ngesikhathi ngishumayela ngelukhozi loluncane. Kutswasho kuthi emgceni wekuhlela lokufihlakela noma kungahle kube bekusebandleni ngeke sengisho nje kuthi ngikuphi kodwa bekukhona indvodza levele ethesamelini. The Holy Spirit began to talk. Namoya loyingcwele waqala ukukhuluma naye futhi wayitshela ukuthi beyingaveli kulelo live kodwa beyivela eIndiana endzaweni letsite enhla eIndiana. And said you are not Utswasho ukuthi awukathimeli wena lapha lapha umelela uswane loluncane lwenu inyanga letimbalwa nje butsala mhlawumbe tinyanga letinsathu nento lenjengaleyo futhi belitohlindwa nenhlitiyo beyidzingeka ikhishwe futhi beluse sesimeni lesitsabukisa kakhulu emaphaphu alo lamancane bekavuvukile sifuba salo sisusalo lesincane bese sishobele ekhatsi futhi ngamtshela ukuthi aye ekhaya angangabadi kodwa uma angeke angabadi bekatothola umntana wakhe alungile. Manje bufakazi busekamelweni lelilandzelako lapha manje futhi mhlawumbe loluswane lathe etsemeleni ngako konke lengkwadiko emaphaphu aloluswane lamancane ehle ngalokwejwayelekile nesisu lesincane sakhula kahle nalomuntu lo recordako ekhathi lapha alamanye alama tape manje ekuseni ulethe lo make uyise newakhe lo makhelwane walolo recorda ema tape futhi wabangenisa wase ungenisa loluswane. Bese ubeka lo mntwana ngale kwelikamelo bese udlala le tape beka yini isho kanje inkosi futhi washo ukuthi ngesikhathi befika enzawaneni lapho lo mnumzane lohloniphekile eta khona atothethula ngembili wathi moya loyingcwele wangena egamelweni ngoba nako kuhlethu loluswane loluncane khona lapho lukhala futhi ludlala futhi luchubeka beyangathingi kuhlindwa bodokotela bebangathingi ukuthi bahlinze inkosi yahlinza loluswane ngemandla akhe lamakhulu emandla lamakhulu naloluswane loluncane luhlethi lapho ludlala embhedzeni lomncane namake nababe bahlethi lapho namakhelwane lobe kangahle kube bekakathe amancikancika kancane ngayo yonke lento kwakunebukhona uma loko kungesiko kukholwa kwebupostoli angathi ukuthi kuyini niyathi libhayibheli lathi ngesikhathi ujesu sekakwendile ngempostoli petro najohane bebaphilise umuntu loshoshako egedeni
They could not say nothing against it because the man was standing there as a witness.
Bebangeke basho lutho lolumelene nako ngoba lo muntu bekeme lapho njengafakazi. Ngako Kristu usaphila. Alithunyiswe ligama lakhe. Imvuthutho lenjepho lokungiyo kulethe insuku leti. Manje lokho nje ngulokunye kwebufakazi lobuningi. Kodwa lokungiko kulolu suku kuthola ukuthi uNkulunkulu lofanako netento letifanako letisimangaliso. Tinto letifanako latenda ukwenda ngendlela lefanako nje namuhla ngoba unguye itolo namhla naphakathi. Siyabonga kuba nelithuba lekubuthana manje ekuseni egameni lakhe. Manje sikhulekeleni sisahamba sisuka endzaweni siye kulenye indzawo kuyokhonda inkosi ngelikhono leto sibitela kulo futhi siyajabula ukuthi akukho kuphela lathi abanekele lapha kodwa labavela endzaweni tonke even lonke ngiyabonga tsathe leyo kwakuyinto lethembekile ngiyathi ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasezulwini ukubonile wenza into lefanako Tsatse, lothi ite kuba mncane impela kunalomunye lohleti lapha. Ngiwesifazane lobeka sensimini yenkhosi iminyaka ngaphambi kokuthi ngitalwe. Yena nemyeni wakhe iminyaka lengemashumi lasihlanu nalokuthi ite kushumayela livangeli. Usebenta emayini yemalahle kumesekela ensimini kushumayela livangeli lengilimele. Lowesifazane losakhulile bekahlethi ngembili angenasishayisa moya esula umjuluko ebusweni bakhe. Wesifazane losemusha uyasukuma bese umlethela sishayisa moya sakhe. Ngako ngiyanitshela ngiyajabula kuphuthana manje ekuseni nebandla banjalo. Kungenda ngijabule ukuthi ngumKristu futhi ngibuthane nebantu labangemaKristu. Manje kushisa kakhulu even lethu nakulo lonke live manje futhi sibuke embile kufikeni kwenthasabusika lapho kutawuphola khona umhlangano wethu lomkhulu lolandzelako lesathiko ngawo use St Jose eCalifornia ngulapho lasa sikhona etinkundleni tembukiso tinsuku letembalo futhi kwakukhona kubuthana lokukhulu asingeke saba nakekela Uthe macembu lafanako asita ngetimali letinkonzo letitaka manje etinkundleni tembukiso eSt Jose. Futhi siyethemba ukuthi uma uphila edute nalapho noma bangani balani futhi nibatshele ukuthi babe semhlanganweni. Uma kungenjalo banini nisikhulekela. Manje namuhla ngishito ukuthi bengidoba lapha manje ekuseni. Kujoyina imikhuleko nasekunxuseni enkosini nani nonke bantu. Futhi uma kukhona tihambe emkhathini wethu, siyathabuka ukuthi lesakhiwo sethu seside sishayisa moya. Kodwa silibandla lelipuyile nje etimphahleni telive. Kodwa sicebile ekukholweni embusweni waNkulunkulu. Futhi siyakwemukela ngaloku kuvakashelwa lokufishane. Sikhulekele ukuthi utobuya futhi ube nathi futhi. ngalelinye lilanga sethemba kuba nelibandla lelingcono asisiko kangako etakhiweni telisondo kulethi nsuku lethi ngoba sikholwa ngekweliciniso ngayo yonke inhliziyo yethu inkosi Jesu iyetha masinyane futhi uma tithunywa tenkolo tisensimini tishumayela livangeli kungekho ticathulo letigcokiwe tidla kudla kanye ngelilanga singalakha kanjani libandla lemadola lathi gisi ebusweni baloko na ngingeke nje ngikhone kukubona bese ngithi inkosi iyetha masinyane singene ensimini futhi sende lesingakwenda kulesitukulwane lesi uma akhona lomunye akuthi batophendvula ngekwabo sitofanele siphendvule ngalona ngeke nje ukhone kuhamba kuleto takhiwo temadola lati gitsi nakanjalo njalo emva kokuba sesisensimini futhi sikubone manje kuhle ngicabanga ukuthi indle inkosi ifanele ibe yinhle futhi kufanele kube yindzawana lengcwele Wende kube nendududo futhi kube ngolokungenteka kodwa akukho lutho lokufika ekugcineni ngci ngoba asikuconzi lokho manje ngaphambi kwekuthi sikhuleke futhi sifunde imibhalo bengifuna kuniketa hayi kushumayela manje ekuseni kodwa nginiketa sifundo emibhalweni
and usually coming I only do this in my own church
futhi ngalokuvamile kuta ngenta lokhu kuphela ebandleni lami futhi sisebandleni lethu asisilo lihlelo sinhlanganisela emahlelo ngekwemvelo futhi asingeniswa ngaphansi nanoma ngumapi emabandla emigceni lihlelo
associated with all believers of all
kodwa sihlangene nawo onke emakholwa emahlelo nabo bonke bantu kuwo wonke umhlaba libandla lethu lelincane manje ekuseni latiwa umhlaba wonke jikelele lamathephu leniwa lemilayeto lena njengoba iphicucu njengoba ingito noko siyasekela emasimini etimishini Dingakhe tive letehlukene tangaphandle na. Tive letilishumi nemfica emathepini nje kuphela. Tive letilishumi nemfica letehlukene titsatsa imilayeto futhi tiwuhumushe. Lomunye njengoba ngishumayela, lomunye emelapho ashumayela ngako nje. Futhi baya etindlini tetshani netindzawo ngephandle lapho uNkulunkulu angatiwa ngisho nekwatiwa nekushumayela emahedenini. Futhi kubantu bemthabo baseAfrika naseNingizimu America nasemhlabeni jikelele.
Hundreds times hundreds are coming to the law.
Nemakhulu laphindwe ngemakhulu eta enkosini labanengi bayaphiliswa. Futhi kungaleso zathu sitivela kuthi konke kumgcoka kucinzetela umlayeto. Hayi etakhiweni letinkulu kanjalo njalo.
And then when I'm here I just have lectures on the
Bese kuthi ke uma ngilapha nginetifundo letifundisako empalweni kodwa ngaphandle ensimini angishumayeli noma ngutiphi timfundiso telibandla ngoba kwenda kanjalo kukwenda kube madima bantu batothi imfundiso yami ayikalungi noma into lefana naleyo futhi uma ushumayela munye uma ngishumayela imfundiso yeMethodist emaBaptist angeke avumelane nami Uma ngishumayela weBaptist khona ke iluthela iyophikisa. Uma ngishumayela ePentecostal khona ke eNazarene ayophikisa. Uma ngishumayela eNazarene khona ke libandla laNkulunkulu liyophikisa. Ngakho niyabona ufanele uthathe isinqumo sekumela lokuthithe kodwa esibukweni sensimini yenkonzo. Sivele nje semukele lonke likholwa akunandzaba ukuthi sivume ukholo sakho noma lihlelo liyini kuphela nje uma utelwe kabusha ngamoya waNkulunkulu ungumnakethu nathathe futhi sihlose ukuthi njalo sikugcine kanjena
if the lord willing today
Bese ke uma inkosi ithanda namuhla ngifuna ukushumayela ebandleni lethu.
Our church stand on Bible doctrine.
Libandla lethu lime emfundisweni yeBhayibheli. Loko libandla leli kumelako futhi sikwentelani lokhu.
Doing so we are bound.
Futhi senda kanjalo sibophelelekile kudala noma asikaconzi kukwenda. kodwa singadala imibuto engcondweni yalomunye. Uthi, yebo ke angikaze ngifundiswe kulokunjalo, noma kukukholwa ngendlela letsite tsite. Ngiyabonga. Futhi uma kwendeka kuthi utawu libandla lakho alikholwa noma nakungenjalo awukholwa tintfo nje lesikhuluma ngato njengemfundziso yethu yelibandla. Siyethemba kuthi ngeke ngisho nakancane lulethe sikhubekiso ngoba sona kanye sinyathelo sekucala sekuphumelela kwebuKristu nekukhombisa ukuthi umuntu wemukele emoya loyingcwele uthobeka. Kuthi thoba sibili lokunikethwe nguNkulunkulu kuthi ufanele unikwe ngekutithoba. Kodwa loko libandla lelingenayo imfundiso linjengejellyfish nje. Alinamgogodla. Ngakho sifanele sibe nelithambo lemgogodla kuso. Kanzi futhi angahlekisi kodwa ematinyo futhi ngoba libandla laNkulunkulu fanele lidle sinkwa sekuphila. Futhi thine kuletinye tetitatimente lengingahle ngitende uma ngitama kulibethela phansi kamatima. Manje ngiyanicela kungendeki ningaliconzi. Kuthi angikaconzi kuba lihlata ngekufundzisa libhayibheli. Kodwa uma mine eminyakeni lengamashumi lamathathu yekuhlola, ngingathathi tivumo kholo noma lutho, kodwa nje livi. Kunebantu lapha lweyi-Presbyterian, iCatholic, iBaptist, iPentecostal, iNazarene, iChurch of God, iPilgrim Holiness, bonke bahleti lapha. Futhi ngiyathi kuthi libandla ngalinye linesivumo kholo salo lugcobo. Futhi angifuni kuphathamisa lokho, kodwa ngitama kuphela kukhipha umbhalo, futhi ngiwende ngemibhalo. Ngakho-ke bonke batoconza ukuthi akusiko kuba lihlata, kuthi nje ube neluthando netifiso teluthando, nangemusa, nangekwendlula konke lengikwatiko, kuthi uchazwa kanjani umbhalo. Futhi manje sifundo manje ekuseni sithi kuba lihlobo lwesifundo lesitse futhi angifisi kusheshisa. Ngifuna kuthatha isikhathi sami ngaloko nje lengitokusho futhi ngitame kukuchaza ukuthi kungani sikusho. Tikhathi letiningi kakhulu emihlanganweni lomunye utawuthi yeboke ukholwa ini? Ngabe uyibaptist noko na? Ngabe uyipentecostal? Uyakholelwa yini ekukhulumeni ngetilimi na? Noma ngabe ungiloku noma lokwa na? Ngabe ungiwemithetho yaphakathi na? Noma uyini na? Bese ke nenda nje kunye kubala noma yini leningiyo bayokucatha kanjeke mazambane lashisako. Akunandzaba bangeke bema kuthi balalele, kuthi banake, kodwa bayokuphonsa ngekushesha impela. Akukho ndzawo emihlanganweni yami, noma nini, ngake ngakwati yini kushiya, kungavumelani emkhathini webazalwane. Ngihlala njalo ngishumayela kubuya kwenkosi, insinziso, nekuphilisa kwaNkulunkulu. Loko akulimati muntu welivangeli leligcwele. Khona-ke ebandleni lapha, nginemfundziso yethu. Ivuta emkhatsini webantu labetako futhi bathi yeboke ngi umnakethu Branham ushito ukuthi nekuthi leto dini yeboke sifanele sibe nemfundziso. Manje mathutane nje emhlanganweni ngesikhathi lomunye abuta licembu lebafundisi bomabhalane bami nabo bakhona letinengi tincwadi letinengi tiyangena tasethithi ngabe umnakethu Branham uyakholelwa ekulondlolotweni noma kugcinwa kuphepha kwelikholwa na? Yebo-ke bengathi ecenjini leligcina umthetho lebelibuta lokho bekungaba matima kimi kuthi ngikusho bebayosusa tandla tabo ngalokukhulu kushesha futhi loko akwendi nalomncane umehluko noma ngabe uyakukholwa loko noma cha. Kuphela nje uma usinzisiwe leyo yintho lemgcoka futhi angishongo lutho nemabandla lalishumi nesithupha lehlukene atsilika ekusiteni ngetimali ubona I ngenxa yokuthi ngala kuphendvula ngenxa yokugcina inhlanganyelo nebantu manje ebandleni manje ekuseni ngifuna ukuchaza ukuthi kungani ngikholwa lokho lengikukholwako asikhuleke Nkosi lo waletha futhi Jesu kulabafile futhi umuphethini njengomhlatshelo weluthando lwakho kithi futhi ngesigezo semandi ngelivi ungcwelise abantu labangakejwayeleki licembu lelibitelwe ngephandle futhi silindzele ngekubekethela kubuya kwakhe kwesibili Futhi siyakwazi lokho emehlweni ebandla kunetivumo kholo letinengi namahlelo Futhi babe nkulunkulu sitokhulekela ukuthi utobusisa ngamunye wabo kuthi lokuma laba kumelako naloku nje singahle singavumelani nabo etimpheli letinengi noko ngemgomo njengemaKristu na njengebazalwane Simelihlombe nelihlombe nabo futhi kunesiko kuphela lihlombe nelihlombe kodwa inhlitiyo enhlitweni Nelusuku lwekungabi nanzaba lapho abantu banemawala futhi bakhukhumele labathandza injabulo telive kwendlula nkulunkulu Siyakhuleka onkulunkulu ukuthi umoya loyingcwele utobopha inhlitiyo yethu tisondzelane nzawonye lusuku lonke philisa labagulako manje ekuseni inkosi kukhona labo labangena embhabhathisweni wemandla futhi sikhulekela ukuthi umoya loyingcwele wakho utobagcwalisa ngalo bukhona bakhe uma bangakakwemukeli lokunjalo kwangathi bangabekwa luphawu etintweni telive futhi bagcwaliswe ngamoya wankulunkulu eluthandweni lobunkulunkulu lwankulunkulu nangenhlanganyelo nabo bonke bantu Nkosi phansi etiveni tonke temhlaba njengoba ungithumile indvodza lengakafunzi itatane kepha noko Nkosi ngikholelwa enhlitweni yami ngawe letintfo lengitikholiwe futhi ngifundziswe libhayibheli futhi laqinisekiswa ingelosi yenkosi yema lapho akhona kuqinisa lokushitiwe uma kukwaNkulunkulu ikhathi letinengi bantu ungicabangile ukuthi ngingumncemphetisi wena ulijaji lenhlitiyo yami kodwa njengaPawula wasendvulo lowashumayela ngisho buJuda waze wazuza lithemba lebantu wasake ushumayela Kristu abethelwe Kodwa kucala kuzuza lithemba lebantfu ngako umlayeto wakhe wawutonongwa ngeluswayi Siyakhuleka onkhosi ukuthi utononga tingcoco tethu nenhlanganyelo yethu ngeluswayi lwamoya Ngengathi yenkhosi Jesu futhi isende bantfu lababitiwe nekuthi live lingahle libuke futhi libukisise impilo tethu bese ke lomela ukuthi lifane nathi sigcine sithobekile futhi sigcwaliswe ngeluthando lwakho nemoya wakho ngoba sikucela egameni lakhe lo wakhuleka ukuthi sibe munye khona ke kuthi bonke bantu batokwathi ukuthi sasibanifana bakhe uma sesithandzene lomunye nalomunye amen Manje kini ngiyathi ukuthi kufuthumele futhi uma kukhona kunesishayisa moya selunyawo emuva lapha labafuna kusiletha noma kuphi bekungabonakala kungcono kulungile ngitothanda nje kufunda lokunye manje emibhalweni lengcwele cha mnumzane akusiko kuphela nje uma sisesimeni kanjalo ngikholwa ukuthi kutolunga nakethu nevile
I want you to turn with me in the scriptures to the book of Joel
Ngifuna nivule kanye nami emibhalweni encwadini yaJoweli. Futhi ke nginetindzawo letinengana lapha lengidothandza kufundza kudo kucala. Kuthola kufundzisa ingcikitsi yokufundzisa lokutside.
First in Joel, the first chapter.
Kuqala kuJoel sahluko sekuqala sicale ngelivesi lekuqala futhi sifunda lesine bese kuthi ke esahlukweni sesibili livesi lemashumi lamabili nesihlanu kuya kule mashumi lamabili nesikhombisa sitofunda kufundwa kwembhalo futhi livi lenkosi letha kuJoel indvodzana yaphethwele vanini lokhu nine madvodza lamadzala bese ninikeza indlebe nonke lenakhile evele kuke kwaba khona yini lokhu etinsukwini teni noma ngisho etinsukwini tabobabe benu na tshelani bantwana benu ngako futhi akuthi bantwana benu batshele bantwana babo nebantwana babo lesinye situkulwane loko lokushiywe sibotho sikudlile sikhonyane naloko sikhonyane lesikushiyile kudliwe inkumbi naloko inkumbi lekushiyile inkhasa ikudlile bese kuthi ke evesini lemashumi lamabili nesihlanu kuya kule mashumi lamabili nesikhombisa lesahluko sesibili ngiyobuyisela kini iminyaka sikhonyane lesiyidlile inkumbi nenkhasa sibotho nesikhonyane lempi lenkulu lengiyithumele emkhathini wenu futhi niyokudla ngekucicima futhi nesuthe futhi nilidumise ligama lenkosi uNkulunkulu wenu losebende ngalokumangalisako nani nebantu bami abayuhlazeka futhi nokwathi ukuthi ngisemkhathini wa-Israyeli nekuthi ngiyinkosi uNkulunkulu wenu futhi akekho lomunye nebantu bami abayuze babe nemahloni khona-ke encwadini yebaseroma futhi esahlukweni sekuqala sebaseroma nelivesi lemashumi lamabili nesihlanu ngifunze loku sitothatha livesi lemashumi lamabili nakune futhi ngakho-ke nkulunkulu wabanikela ekungcoleni ngetinkanuko tetinhlithiyo tabo lucobo futhi bahlazise imitimba yabo emkhathini wabo laba guqula liciniso lankulunkulu laba ngemanga bese-ke kubaseroma sahluko sesithathu nelivesi lesine baseroma besithathu nelivesi lesine siyafunda sigaba sekucala salelo vesi lesine uNkulunkulu angavumi uNkulunkulu akabe neliciniso futhi wonke umuntu ungumcambi manga manje singena emcabangweni lomatima wetifundo lapha futhi manje ngikholwa ukuthi kutofika sikhathi sekubuyisela kwaletinto tonke leyendiwe kabi futhi sitama ngako konke lokungekhathi kwethu nalamanye madvodza ayadama bavangeli labakhulu kangaka njengaBilly Graham na-Oral Roberts nalabaningi labanye bebavangeli labavelele bafundisi belusi labathembekile esikhundleni sabo badama kubona imvuselelo esikhathini sethu futhi nine bantwana bankulunkulu nikhulekela imvuselelo esikhathini sethu emashumi etinkulungwane temikhuleko tihlangana nankulunkulu njalo ngeli-awa kube imvuselelo ngesikhathi sethu futhi kubhaliwe emibhalweni kuthi uma abantu lababitwa ngeligama lami bayobuthana ndzawonye futhi bakhuleke khona-ke ngiyokuva ngisezulwini manje uma abantwana bankulunkulu babuthana ndzawonye futhi bakhulekela imvuselelo esikhathini sethu nemvuselelo ayiphi khona-ke kufanele kube khona lokungakalungi ndzawana thide manje khumbulani kuthi noma yini kuphela lengasebenta njengoba usebenta emthethweni wale yondo. Imibutho lemikhulu, ingahambisana kuphela ngekwemthetho, i-cosmic. Emaplanethi angahamba kuphela njengoba ahanjiswa ngumthetho wemaplanethi. Lilanga lingaphuma kuphela nje lapho umhlaba uguqukele elangeni. Nekuthi kukhona kuthi yonke into itofanele isebende ngekwemthetho welicebo lalo. Ngoba uNkulunkulu wenza izinto zonke futhi wenza umthetho waleyo nto. Futhi ke kufanele kuguquke nekusebenda ngekuhambisana nemthetho waloko. Ngeke kusebende ngalokungiko noma ngayiphi lenye indlela. Faka luketane kusprokhethi bese ulubeka esikoteleni lesindingilizi. Ungahle ukwathi kwenta lesincane sesikhathi. Kodwa indlela kuphela loyoke wente ngayo sikhathi lesikahle nalelo ketane. Kuthi sifake sprokhethi lesilingana isokhethi lengemuva kwalo. Bese kuthi ke leyo migothi lemincane kulelo ketane kuyohlangana. Ufakwe sikhathi lesitse ngemasprokhethi. Kona ke ungaya nzawana tsite. Futhi nginesiqiniseko ukuthi sinemasprokhethi langesiwo nzawana tsite. Libandla lihamba kancane kakhulu ngele awa lesiphila kulo. Kukhona lokungalungi ngalokuphelele. Futhi kuyasibitha kulolu suku ekubuyeni lokusedude kwenkosi. Kuhlala phansi bese utadisha lokhu futhi ubone ukuthi yini lengalungi. Thola sizathu. Ngeke uthole likhambi ute uthole imbangela. Uma dokotela uma uya ehhovisi lakhe bese uthi nginetinhlungu tenhloko futhi ngigula esiswini sami futhi ukunika i-aspirin lencane noma lokuthite bese uyakuthumela khashana utama nje kukucitha. Wangempela dokotela Mbamba uyosicilonga leso sifo aze athole ukuthi yini sifo semtimba lesiphumile eluhlelweni bese usebenta kuleso sifo semtimba. Kuleyo ndlela lokungayo ngembuso kaNkulunkulu sifanele sithole ukuthi yini lengalungi khona ke sisebenta kuloko. Imibhalo injengeluhla lwemuthi nekusetshenziswa kwawo lwadokotela. Dokotela bososayensi labasebenta kamatima kuthi bathole luhla lwemuthi nekusetshenziswa kwawo nabo ngoba kubulawa kweligciwane lelithite sifo lesisemtimbeni wakho njengekushisa kwemtimba nge-typhoid noma sifo lesithite kuthi bangakunika lihluti lelitobulala lelo gciwane le-typhoid kepha noko lifanele libanjwe ngekucikelela. Liphathwe ngekucikelela lokukhulu kuze loku uma kude lokwenele kwako ngeke kushisite sigulane. Futhi uma kukhona lokunye lokuthite lokwengetiwe kungahle kubulale sigulane. Lifanele linikethwe ngulonikela emaphilisi ngekweluhla lwemuthi nekusetshenziswa kwawo nje. Ngakho ke uma kukhona lokungalungi ebandleni namuhla ukuthi akusikwa ukuqhubeka ngalendlela le kufanele kwente ngayo. Kusemboneni wami ukuthi sifanele sibuyele eluhlwini lwemuthi nekusetshenziswa kwawo. Sithole nje impela ukuthi yini lengalungi. Kuthi leli bandla ligula kakhulu ukuthi kunesifo ebandleni lethu. Sifo sesono. Kona ke sifanele sithole ukuthi dokotela unikethe luphi luhla lwemuthi nekusetshenziswa kwawo. Futhi sibone ukuthi belusi bethu bemaphilisi basinika luhla lwemuthi nekusetshenziswa kwawo lolufanele yini. Futhi kumbulani, ningengeta lokuthithe embhalweni locilongwe edute sibili. Futhi nibulale sigulane. Futhi mhlawumbe angisho ukuthi sinako. Kodwa uma labanye bebaniketi bemaphilisi bethu angetele ukuthithe eluhlwini lwemuthi nekusetshenziswa kwawo lwaNkulunkulu ke. Uma bakwendile babulala sigulane. Babavumela bafele esonweni. Yebo ke kukuthi wena uthi yebo ke uma bebacotho cha loko akukucoleli indoda umniketi wemaphilisi unika indoda icarbolic acid lapha eminyakeni lembalwa leyendlulile acotho nje ngako konke langaba ngiko nekhemisi lesemthethweni uthi yabulala le ndoda noko beyicotho akukho bucotho ngibubonile bucotho emkhathini wemahedeni loko bekungenta bucotho bebukristu bubukeke njengendlela ethite le emuva etintweni letiligugu takatseni ngibone emahedeni abeka tinswane tawo emlonyeni wengwenya kwenta umhlatshelo kunkulunkulu wemandi angibutholanga lobo bucotho emkhathini wemakristu ngibabonile bantu labe balala etikwetiphikili futhi bephule emathambo etinyawo tabo uma babantwana labancane ngibabonile bathatha tinswane nebafola abancane bese bayatisika futhi batibekela uphawu futhi babende bophe futhi ngaletinye tikhathi bababulale bucotho lobujulile kodwa basephutheni manje ake sithole lokuthite Jobe noma Joel njalo ngicabanga ukuthi wasinika sendlalelo lesikhulu lapha futhi ngiloko lesifuna ukuthatha sendele kufunda wathi mina tshelani tshelani bantwana benu akuthi bantwana benu batshele bantwana babo nebabo lomunye nakanjalo njalo kulesinye situkulwane lokutoba betive tshela israyeli ukuthi achubeke nekukusho futhi manje lo mbhalo Joweli lakhuluma ngawo ugcwalisekile namuhla njengoba thine betive uwemukele wathi ngulogo lesibotho lesikushiyile yona lengasa lekudlile ingasa sikhonyane nalokunye naletilokatana leti uma nitothola incwadi ngetilokatana utocaphela kuthi letilokatana letine letehlukene silokatana sinye letifanako ngetigaba letine letehlukene tekuphila kwaso sonke siyathi ukuthi indlu yesibungu ayisilutho kuphela inkhasa lembonyiwe futhi litochobosela livivane nelivivane inkhasa ngaphambi kwekuthi ichobosele sibotho sikhonyane nalokunye kuyafana silokatana lesifanako manje noma yini manje lalelisisani noma yini lenteka ekucaleni nesilokatana sesibotho sivele nje sibe inkhasa kamuva futhi inkhasa seyiguquke esikhonyane kamuva futhi noma kwakuyini leyacala ekucaleni kuseyinto lefanako lebangela lenkhathato namuhla futhi asibuyele emuva manje emibhalweni futhi sithole ukuthi kwacalani manje siyathi ukuthi singakha libandla kuphela kucala etikwempahla uNkulunkulu lasinike yona ukuthi sakhe ngayo ngiloko kuphela lesinako futhi ngiyacabanga ngaphambili ngiyathi ukuthi lokhu kushubile futhi kusethayiphini emakhulu ebantu emhlabeni jikelele atokuva kodwa ngaphambi kwekuthi sike sibe nesakhiwo selibandla laNkulunkulu sitofanele sibuyisele emuva tonke leto tintho letilokatana letikudlile kulo sitofanele sibuyele emuva futhi sithole ukuthi tidlani letilokatana futhi ngaphambi kwalo mvini wenkosi umvini wemagerebisi ungumvini thine singamagala futhi ngaphambi kwekuthi sike sithole noma libandla lingema kulawo mandla lasemthethweni nowasekucaleni sitofanele sibuyele emuva futhi sithole ukuthi tidlande tilokatana nalelo bandla litofanele libuyiselwe kuloko noma nakungenjalo lingeke lime emandleni alo nenkhatimulo yekuma kwalo kwekucala uma ligcolo litsatshulwa esihlahleni sifanele sibuyisele ligcolo kuso futhi ukhulise leli gcolo kucala ungeke ube nemahabhula ngaphandle ukhulise leli gcolo ngoba ligcolo lilayini lemanti esihlahla lilayini lemanti esihlahla lililayini lekuphila nemibhalo libhayibheli lankulunkulu lelingcwele lililayini lekuphila kunoma nguliphi libandla besingake size sivete kanjani emanti esihlahla semagelebisi neligcolo lemsika mona ngeke nje kusebende sifanele sibe neligcolo lemagrebisi sifanele sibe neligcolo lasekuqaleni futhi kunayinye kuphela indlela lelo gcolo lelingake libuyele emuva emvinini kungesikhathi uNkulunkulu alikhulisa cobo lwakhe singeke senda lokunye futhi sikubeke kulo ngeke kusebenze akukho lisu lelentiwe ngumuntu leliyoke lisebenze kuyobitha indlela yaNkulunkulu noma nakungenjalo kungeke kuphile emasu lentiwe bantu angeke asebenze ungahle ugoqothe sidwedwe esihlahleni bese uthi siyeke leni sikhule sidwedwe sasingesilo luhlelo lwaNkulunkulu kufanele kube ligcolo lilayini lekuphila futhi uma livela etimphanzeni liyoveta kuphila lokufanako sihlahla lesasinako ngaphambi kokudliwa dilokatana akumangalisi singakhoni kuba nemikhankaso yokuphilisa akumangalisi emabandla atsabukile akumangalisi lomunye athi oh loku lokwa nalokunye akuvumelani kanjalo akumangalisi kukhona timfundziso letigcamile emkhathini wethu kungoba singeke sithele titselo tangempela tekubekethela kukhuthathela kulunga bumnene bubele lilayini lekuphila selijutshiwe lesuka esihlahleni futhi asiyuze sikuvete ngetivumo kolote sidwedwe lesigcite noma nguliphi lelinye ligcolo lelisibambiso kuyobitha emandla nkulunkulu somandla kumilisa leso sihlahla sibuyele esimeni saso futhi akashongo yini jesu nemibhalo uthite banemehlo kepha ababoni banetindlebe kepha abakhoni kuva na bangeke nje bakwende futhi akekho umuntu longetha nkulunkulu noma kukristu aze nkulunkulu akwembule kuye ngalele linye lilanga bengikhuluma futhi besicabanga ngemibhalo ngathi kungani bantu bangakuboni lokho na ngathi nako-ke futhi kwenteka ngacabanga angikhathali ukuthi licace kahle kanjani ukuthi umbhalo ulifundzisa kanjani ungeke uze ukhone kulibona aze nkulunkulu qobo lwakhe alikhombise wena angikhathali ukuthi licace kanjani nelibhayibheli lonke lakhiwa nelibandla lonke likankulunkulu lophilako lakhelwe ethi kwesambulo sakamoya selivi kungani abela anikela ngemhlatshelo lomuhle kakhulu kunakhayini na akamlandzelanga ngani abela khayini beka nelibandla lelihle kunawo onke na kodwa kwembulwa kuye ngesikhathi jesu avela entabeni yokuguculwa simo futhi bathi umuntu uthi mina indodzana yemuntu ngingibani na lomunye wathi elayasi nalomunye wathi ungumprofethi nakanjalo njalo wathi kodwa mina nithi ngingubani na petro wathi wena ungukristu indodzana yankulunkulu ophilako wathi ubusisiwe wena simoni indodzana yajonasi ngoba inyama nengadi akukakwembuleli loku awuzange ukufunze ngetincwadi letithite noma ngesemina letithite noma siteshi lesithite selisu lelendiwe ngumuntu kodwa babe wami ezulwini ukwembulele loko futhi etikwaleli dvala ngizowakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule nako lapho khona sambulo sakamoya selivi lankulunkulu kuMathewu welishumi nakunye ngikhola kuthi nguye noma lishumi nakubili mzawana tsite ngalapho kubhaliwe kuthi wathi nalo kunje Jesu bekende imimangaliso lemine ngakhulu tibonakaliso lethine ngakhulu kuthi beka nguMesiya noko bantu abakukholwanga ngoba Isaya wathi banemehlo kepha ababoni banetindlebe kepha abeva kanjani na nalo kunje bebatifundziswa letinkulu nalo kunje bebabo sonkolo labasedulu bebangcwele futhi bede liphutha futhi bangasoleki uma batholwe banenhlasana yinye lengalungi bebagcotshwa ngematshe ngaphandle kokuhawukela akukho muntu lobekangabeka umuno kuloko batatisha imibhalo imini nebusuku situkulwane ngesitukulwane uthi noma kunjalo nkulunkulu bekaphumputhekise emehlo abo uthi nkulunkulu wakwenda nguloko lakusho nkulunkulu wenda loko lafuna kukwenda singeke simtshele kuthi akentele akazange yini Pawula encwadzini yabaseRoma sahluko sesiphohlongo asho loko nkulunkulu wavusa Faro futhi wayenda yaba lukhuni inhliziyo yakhe waphumuthekisa emehlo akhe ngale nhloso lefanako kude insandvo yakhe isebende bekungesuye Esawu na futhi Jakobe Esawu wamala ngaphambi kokuthi lo mfana ake atale nkulunkulu wamenyanya niyabona konke kusebenta ngekumiselwa ngaphambili lokukhulu kwankulunkulu akasuye loyo lolele wathi kahle impela futhi sehlulela emadoda ngekwawo kubonakala kwangathi kwethembeka kwawo noma bucotho bawo sehlulela emabandla ngekuchubeka kwawo siyajoyina sithatha abavangeli ngenxa yokuthi bakhulu loko akusiko emazulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lami angeke lendlule loko sibotho lesikushiyile inkhasa ikudlile kukhona lokungalungi nzawana tsite ngoba livi laNkulunkulu lingileli phakathi njengoba angilophakathi naye nelivi laNkulunkulu lingeke lehluleke njengoba uNkulunkulu angeke ehluleke ecobo lwakhe manje kukhona lokungalungi nzawana tsite ngako asibuyele emuva manje sendlalelo manje sesisibekile ake sibuyele emuva sithathe isihloko sethu sabase Roma 3:4 akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga nelivi laNkulunkulu libe liciniso ngitokwehlisa lokhu futhi ngifuna nilalele akube nguNkulunkulu liciniso ake sihambisane naloko lokwashiwa nguNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi lomunye umuntu utsitene ngifuna ukusebentisa tindlo letine letehlukene taloko lengikubonako embhalweni ukuthi letikulakatana lethi tidle lokusebandleni laNkulunkulu lophilako uthi sende umvini waNkulunkulu ukhubateke noma ubhabhadlele Sitovuma ninema Methodist ndovuma ninema Baptist ndovuma ninema Presbyterian ninema Pentecostal nine Nazarene nonke niyavuma lithabanekeli lapha liyavuma kukhona lokuliphutha futhi tine lithabanekeli sinelicala nje njengawo onke lamanye ngoba loyo lowathiko kwenta lokuhle kepha angakwendi kuye kusono Manje asibuyele emuva futhi ngifuna kubhala intfo letine ngekwembhalo nje njengoba ngathi kuthi kwentiwa kanjani kuthi letilokatana leti tidle lokusebandleni kusukela kukwalo simo sasekuqaleni Manje into yokuqala libandla lasungulwa ngelusuku lwePentecost Petro washumayela lenshumayelo yokucala enkonzweni yokuphothula nesikhathi libandla litalo. Libandla lemaKristu latalwa ngelusuku lwePentecosti. Futhi uma uNkulunkulu angilongenasiphetho, futhi angeke antshintshe, libandla lakhe lifanele lihlale njengoba lalinjalo ekucaleni. Niyakuvuma lokho na libandla lifanele lihlale lifana nje njengoba belinjalo Kodwa umuntu ugcishile kulo ufaka emahumusho abo kuko. Ungalokothi utame kuhumusha livi likaNkulunkulu. Shano nje loko leli kushoko. Angikhathali ukuthi linjani. Ngako vele uhambisane nalo. Nguloko kuphela. Ungaliguquli livi.
The Bible
lasho ukuthi umbhalo awunalihumusho langansense. Asinalo lilungelo lekusho letintfo leti. Sifanele silifunde nje. Futhi sisho njengoba lisho nje. Futhi silikholwe ngendlela lefanako. Angikhathali ukuthi kubonakala kuhlekisa kangakanani. Likholwe noma kunjalo. Le pulpit alisiyo indzawo yelihlaya. Indzawo yebuchotho. Angikaconzi lokhu ukuthi kuhlekisa. Ngiconze lokhu ukucaphuna indlo letsite lengitshelwe yona. Wathi kwakukhona umnakethu nomzala lolikhalazi endaseningizini aphethe iBhayibheli nabasi wakhe bekahlekisa ngaye. Wathi ungeke ulifunze uliphathelani na. Wathi ngiliphatha ngoba ngiyalikholwa. Leso sizathu lesihle. Angikhoni ukulifunda kodwa ngiyathi ukuthi kukhona lokuthite kulo. Kunjalo. Wathi ngikholwa ngisho nesigogo ngaphandle kwalo. Sineligama liBhayibheli lelingcwele kubhalwe kuso. Ngiyalikholwa kuloko. Wathi noma yini lelo Bhayibheli lelingathi yende, ngiyacabanga ungayenda na. Wathi yebo mnumzane, uma ukufunda kuvela eBhayibhelini, ngitokwenda uma kungumyalo kaNkulunkulu. Wathi khona ke uma ngifunda kulelo Bhayibheli, uthi ngakutshela ukuthi inkosi ithithe ugcume wendlule lolubonza lapho, lolubonza lolukhulu lwemathe ke. Be ungake ugcume kanjani emhlabeni wonke eludongeni lwelitshe uma kungekho mbobo kulona? Wathi uma ufunda lokho kuvela eBhayibhelini nenkosi ingitshele ukuthi ngigcume bekatoba nembobo lapho uma ngifika lapho. Uthi kunjalo. Nkulunkulu usho njalo. Akunandzaba ukuthi kubonakala kuhlekisa kangakanani. Uyachubeka kuko. KukuNkulunkulu kukunakekela konke kwako. Lo ngumsebenzi wakhe. Kungumsebenzi wakho kuthatha sinyathelo. Manje lenye yetindlo tekucala lengiyothanda ukukhuluma kini kule mizuzu lembalwa. Emva kokuba sesitholile ukuthi sisekelo sifanele sibe sasekuqaleni, sifanele sibuyele esisekelweni, sifanele sibuyele lapho sasingumvini khona. Uma kukhona lokungalungi ngaso, nemvini awusebenzi kahle, ake sibuyele emuva futhi sithole ukuthi yini lengalungi.
One of the first things that I like to mention is
manje lenye yetindlo tekucala lengiyothanda ukudisho ukuthi leyo ndlo letsite seyisukile ebandleni lethu. Lenye yetindlo letinkulu kukholwa. Bantu bethe kukholwa namuhla njengoba bebanako ngalolu suku. Luhlobo lolutsite lwenkumbi yeluhlobo lolutsite lolungenile futhi lwadla lilayini lekuphila lokukholwa. Balinjinjile, namuhla kukholwa kwabo kuhlala etikwe luhlobo loluthithe lwelihlelo lelibandla lelikhulu. Kodwa Juda wasitshela kuJuda livesi lesithathu. Lathi, bathandekako, nginikete wonke umfutho ukuthi nginibhalele ngensindiso lejwayelekile. Bekuswelekile kimi ukuthi nginibhalele. Nginalo lapha embi kwami. Futhi kunikhuthaza ukuthi nifanele ngikudimisela nikulwele lokukholwa. Hayi kukholwa, lokukholwa, lokwake kwaphiwa labangcwele. Loko kwakuyiminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu ngaphambi kwaloku. Lokukholwa loku kwaphiwa. Manje hayi bantu bathi oh loko kuphambene nokukholwa kwami. Kunye kuphela kukholwa. Yinye inkosi, kunye kukholwa, munye nemphaphathiso. Ungahle ube nokukholwa. Kodwa sifuna lokukholwa mbamba. Ngekuthi misela kulwele loko kuthi phikisana ngako emile kumeleni. Ngekuthi misela nilwele kukholwa lokwake kwaphiwa labangcwele. Babitwa nini ngalabangcwele na? Ngesikhathi bangcweliswa, moya loyingcwele wabangcwelisa. Babitwa ngalabangcwele. Manje Juda uthi umnakethu, umnakabo Jesu langadalwa ubaba emunye. Ngifuna nikulwele ngokuthi misela lokukholwa lokwake kwaphiwa labangcwele. Ningalokothi nikuvumele loko kukholwa kuwe. nekukholwa kwalabangcwele kwakungekho etivumokholweni, hhayi emahlelweni, hhayi etakhiweni telisonto, hhayi etinhlanganweni, kodwa kwakusebukhoneni bankulunkulu lophilako. Bebanekukholwa kuphilisa labagulako, bakhipha amadimoni, kwenda imimangaliso. Yonke tethembiso letinkulu uJesu latenda, lelo bandla lekucala labambelela kuloko. Kwakulilayini lekuphila. Lalelani lapha, lalelisisani kuloko lengifuna kunitshela kona. Bukhona lobuhlala bukhona bankulunkulu lophilako, bulilayini lekuphila lanoma nguliphi libandla noma ngusiphi isixuku sebantu. Bukhona lobuhlala bukhona bankulunkulu lobuphilako kuthi bende nekukwenda nekwenda nekuhlala nebantu njengoba enda ekucaleni. Uma bukhona bankulunkulu lophilako baletha iPentecost ngemandla netibonakaliso netimanga, baletha abantu labagcwele kakhulu ingathimulo yankulunkulu, bathe bamemetha futhi bakhuluma ngaletinye tilimi, futhi bahamba futhi baba ngulabafela lukholo ngekutimisela, asikulwele lokho kukholwa size sikhululwe kufa. Ngekutimisela kukulwela, ngeke sincemphethise ngekufunza tincwadzi, ngekutsatsa isayensi yetenkolo leyendiwe ngumuntu, ngeke sincemphethise ethi kwetivumokholo letitsite noma letinye tincwadzi temkhuleko noma lenye into letsite lokushiwo ngulomunye umuntu. Kukholwa kwami akukakhelwa kulolunye lutho ngaphandle kwengati yaJesu lenekulunga. Mzawo tonke umphefumulo wami udeda endleleni, khona-ke ungilo lonke lithemba lami nensika, ngoba kuKristu lidwala leliqinile ngiyema. Yonke leminye imihlabathi isihlabathi lesibishako. Akukho sivumokholo kodwa Kristu, akukho mthetho kodwa luthando, futhi akukho ncwadi ngaphandle kweliBhayibheli. Akukho tincwadi tesivumokholo, liBhayibheli lifanele likusho. LiBhayibheli alikafaneli kulisho kuphela, kodwa lisho ngaso sonke sikhathi. Uma lokufanako kufanele likusho kusukela kuGenesisi kuya etambulweni, kufanele kuhambe kuyo yonke indlu lencane yebulembu, futhi lilukwe kuyo yonke ingxenye yelive. Uma lingakwembi, khona-ke nginenchazelo lengesiyo yalo, ngoba uNkulunkulu angeke aphikisane nelivi lakhe lucobo. Uma lingasho into lefanako kuyo yonke insanjana, uma leli hembe lapha lilukwe lonke ngensambo lefanako, nguloko lokukwenda kube nguloko lokungiko, kunguloko lokukwenda kube mhlophe. Lingiloko-ke libandla, uma kutoba libandla lelimhlophe lelitelwe kabusha lelingenabala lingenasici, lifanele lelukwe ngeluhlobo lolufanako lwensambo lelaqala ngayo. Ngelusuku lwePentekosti, sendakalo samoya longcwele sivutha futhi silukwa. Ungeke wengete sicephu sempahla lebolile, ungeke wengete sicephu selisaka kuso, ngeke kusebende. Sitoyona inkumbi letsithe lenzadlana seyifikile futhi yadla lokho kukholwa. Basukuma bese bathi, ngiyakholelwa ebandleni lelingcwele, libandla lelingcwele leRoma leKatolika, ngiyakholelwa kulo, ngiyakholelwa kuJesu Kristu ingotsana nkulunkulu, ngikholwa ukuthi unguye idolo namhla naphakathi, nekukholwa nomandla ekuvuka kwakhe aphila ngekhathi kimi namuhla. Ngoba uyaphila nami ngiyaphila, hhayi ngenxa yesivumokholo, hhayi ngenxa yelihlelo, kodwa ngoba Kristu uyaphila, futhi ngikuKristu ngiphila ngaye, futhi naye futhi ngiphila kuye. Netinsambo tempilo yakhe yona ikimi, uma ingekho khona-ke ngeke ngitibite ngewakhe. Akayithathi nje inhloko yami, uthatha inhlitiyo yami, iminyakato yami, yonke indlo yami, uthi atilukele yena kuyo. Utilukela yena lucobo evini. Livi lingeke lisho indlo yinye, inzawo yinye, nalenye indlo kulena lenye inzawo. Futhi ngiyathi kuthi kubhaliwe kanjalo, kubhalwe ngaleyo ndlela ngenhloso. Jesu washo njalo, futhi wambonga uNkulunkulu ukuthi bekafihlile emehlweni alabahlakaniphile nalabanekuconza, futhi utokwembulela bantwana bona labatofunza. Leyo inhloso yaNkulunkulu ekwenteni kanjalo. Kungani ake avumela soni site na? Wathi ngeke avumele soni site ngenhloso yakhe yekuba ngumsindisi. Mkhulu kunesono. yena beyangeke abe sono beyangeke avumele sathane ende sono sekucala kodwa sizathu sekuthi sathane adala sono sekucala noma waphendvuketela kulunga esonweni sizathu sekuthi akwende kude uNkulunkulu abe ngumsindisi uvumele le ndvodza igule ngoba ungumphilisi futhi ufanele abe nebulungiswa futhi utofanele abeke sihlahla sekuphila nesihlahla sekufa embikwa wonke umuntu njengoba enda kuAdam naEva noma nakungenjalo wenda liphutha ngesikhathi akubeka embikwa Adam naEva manje kukini manje caphelani kukholwa kukholwa kweliciniso Kukholwa sibili kukholwa manje sithathe emabandla ethu namuhla sibuke bukani bantu bethu bePentecostal bukani bantu bethu beBaptist
Our Presbyterians Nazarenes Pilgrim Holiness and the Brandon Tabernacle
Ema Presbyterian ethu ema Nazarene iPilgrim Holiness nelithabaneke la Branham sonke sinelicala ngekungathimiseli kulwela lokho kukholwa Kuphikisana nokuncane lokungavela ebandleni ethabanekeli la Branham ngisekhaya ngingakhuluma ngawe manje uthi bayobumba licembu lelincane uthi lomunye aye ngakulololunye luhlangothi nalomunye ngakulolunye ngabe lokho kukulwela kukholwa lokwake kwaphiwa labangcwele na ngabe lokho kuvakala njengemfundiso yebapostoli na kamnumzana nakethu Bebane licala la Ananias na Safira. Nkulunkulu usengunkulunkulu lofanako. Futhi sikubonile lokho kufakazelwe. Akukho ukulwela ngekuthi misela. Bantu bayaphuma namuhla futhi bathi yebo ke kukholwa kwami akuyifundzisile mimangaliso. Bafundisa ukuthi tinsuku temimangaliso selwedlulile. Kona ke awukulweli lokukholwa lokwake kwaphiwa labangcwele. Sicuku sebuhlanya cobo lwami. Kodwa ngikholwa ukuthi kukhona sona mbamba sipho mbamba samoya longcwele futhi sikulwela ngokuthi misela lokho kunjalo siyakukholwa labangcwele bakhuluma ngetilimi bathi angikholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu angikholelwa esicukini sebuhlali kodwa siyakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu ukuthi uyabaphilisa labagulayo ukuthi unguye itolo namhla naphakade ngibone lokunenge lokubitwa ngekubona lokufihlakele angikholelwa kuko kodwa ngiyathi ngekweliciniso kukhona umoya waNkulunkulu lohlola lokufihlakele sipho sekwathi lobitako nalokukhulumako futhi kuphelele ngaso sonke sikhathi Siyathimisela kukulwela lokho. Lokho kukholwa lokwake kwaphiwa labangcwele. Ngiyathi ninawo emaphupho nalabagcwele tinyama leti fresh esiswini noma bagcweleleke indlo lenibangela ukuthi nibe nemaphupho lesabisako. Ugcuma uyedulu futhi ukubide ngembono. Kukhona wangempela umbono mbamba wankulunkulu. Unjalo uNkulunkulu wakwethembisa Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi wenda lokho futhi awukwehluleki iBhayibheli lathi uma akhona emkhathini wenu wakamoya noma umprofeti futhi amvumele akhulume futhi lakushoko uma kufezeka khona ke muveni ngoba nginaye uma kungendeki ningamlaleli ngoba ungumprofeti wemanga uNkulunkulu angeka cambe emanga uNkulunkulu ukhuluma liciniso ngaso sonke isikhathi akube njalo manje sithola ukuthi lokho kuliciniso kunaleto dinto leti bukani Paula ngesikhathi angaphandle lapho ngalobo busuku onke emathemba lalingasekho devil ahleka yonke inyoni akhwimita ematinyo akhe ngaso sonke isikhathi emagagasi agcuma aya etulu nembane washaya ngito qwilisa lo mpostoli ngephandle lapha umkhumbi lo mdzadlana ugcwele emandi futhi tinsuku netinsuku tinsuku letilishumi nakune nebusuku inkanyeti adzange tikhanye nekuthi lo mkhumbi lo mdzala wawuchushutwa kanjani yena ahamba hamba ahudula luketane emva kwakhe ngekushumayela livangeli Haleluya. Uthi asikwathi ngisho nekuvumela umuntu ukuthi akhulume ngathi ngaze siphume njengesicoco lesingumdlonja sidlatha inhlwayithe kudubula. Sihlala njalo sichubeka ngendlo letside. Bese ke sithi ngekuthi misela silwele kukholwa na. Lithabanekele la Branham lidzinga lokunenga kakhulu ukuthi kuqondziswe kuqala kanjalo nemaPentecostal enda nemaBaptist nemaNazarene ungaleso zathu singachubekeli indzawo asikethembeki futhi isichotho sike saphekana buso nebuso naleyondlo lapho lokho kusenda singabi nekunyakatiswa Zonke sikhathi sivama kuNkulunkulu ukholwa lokwake kwaphiwa labangcwele kwaba kanye. Ingasa lenzala iyangena nenkumbi futhi ikudle. Donke tinsuku temimangaliso selendlulile. Awudzingeki ukuthi wende lokho, awudzingeki ukuthi wende lokho. Uma uNkulunkulu aveta ligala lakhe lekucala kulomvini, laliligala lePentecostal, ngemandla, imibono, jambulo, kuphilisa, kungcweliswa, moya lwengcwele, ligala lelilandzelako, liyoba yindlo lefanako. Impela litoba njalo. Ngaso sonke isikhathi uma umvini uveta ligala, liyofana ncamashi njengoba lalinjalo ekucaleni. Wena njengoba ngishito itolo ebusuku. Ngikhuluma nelicembu lebanakethe. Ungeke uthole umvini weligerebisi kuthi uthele emathanga. Ungeke uthole umvini wemathanga kuthi uthele emagerebisi. Liqiniso lelo. Kungiloko kuphila lokukulomvini kuyakuveta. Uthi uma Kristu akulomvini, nekuphila kwaKristu kukulowo muntu. Uyoba njengaJesu, uyothela titselo takhe. Umoya wakhe ungeke wende lutho lolunye, kodwa ukwende. Ufanele uvete loko kuphila ngoba kuphila lokufanako ungeke nje waveta noma yini lenye uyokwenda njengaye uyokhuluma njengaye uyohamba njengaye litophilisa njengaye litobona imibono njengaye liyoveta kuphila kwakhe ngqo ngalokuphelele ngaso sonke isikhathi ngoba likuphila kwakhe uligebhuta nje umuntu ufana neliphayiphi lemandi nje akasiwa emandi uliphayiphi nje ukhipha emanti kuye uyothomba yeboke nguleyo indzaba namuhla kunalaba nengakhulu bethu labathombako laba ke baba nesentakalo gcina emanti ageleda nguloko lokugcina liline lekuphila lihamba ngeva lomunye umfo ashumayela ngalesinye isikhathi wathi kwakunengulube ekubhucuteni yenda emanti adungeke onke abelutsaka indlo lenhle kwendlula tonke libhayibheli likhuluma ngaloko khipha ingulube ekubhucuteni wehlela lapha siya lesihle nasendasi lapha nzawana tsite netiyalu letinkulu lithululeka etulu lapho entsabeni lamanti onke anelutsaka ungcono ukhiphe tingulube kuwo ngako lamanti atohloba kunengcumbi yetindvo lesifanele sithi khiphe ngaphambi kokuthi emanti ake aphume emthonjeni lokugcwaliswa ingadi lemunye emithanjeni yaEmmanuel lapho toni tibhukusha ngaphansi kwesikhukhula kusuka lonke libala lato leliqala kungabi nanzaba kwabo nekuceketha tindzaba nalokunye bafundisi labalishumi nesithupha ngoba bayakholwa bebacabanga ukuthi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu waligcina libandla lakhe futhi walilondvolota libandla lakhe umbhalo wathi loyo lovala ivi lami akusuye lo lova kamatima kuthi uyalifa nguloyo uNkulunkulu lavule emehlo akhe netindlebe kuva akekho longakwenda aze uNkulunkulu avule emehlo akhe netindlebe loyo lova emavi ami kuthi akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathi kuthi akasayi ekwahlulelweni kodwa aseuvele wendlulile ekufeni wangena ekuphileni kutokwendekani kuye na ngabe uNkulunkulu wawachamba yini emanga noma ngabe wakhuluma liciniso na? Ngabe umuntu uqinisile noma ungathola moya longcwele futhi usinziswe futhi kusasa ungalahleka futhi uye esihogweni na? Ungalokothi ukholwe nguloyo mbhedo lawo ngemanga. Uma uke wadalwa kabusha, yonke imvelo yakho ilungiswa ngalokwehlukile. Uma umuntu ake wahlanyelwa kuKristu uthi walalela kuphila kwemvini kwemagerebisi, uta ngaye akasayophindze athele emathanga. Ungahle ubophele munye kuye, kodwa uyathi ukuthi kukhona lokungalungi. Uyolala lapho futhi abubule kude kususwe kuye. Sisindlo lesikhulu kakhulu sakhe. Siyamkhothamela phansi asondzele kakhulu emhlabathini. Uyathandza ukukhula. Ungeke ulengise lithanga emvenini wemagerebisi. Caphelani, kulwela kukholwa lokho kwakungulwela ngekutimisela, hayi nje kulwa, kodwa kulwa ngekutimisela emkhathini wokuphila nekufa. Siyogcumela kulokunye, ungahlala sikhathi lesidze kulelo. Into lelandzelako lebe singathandza kuyisho. Guthi luthando lebuzalwane seludliwe lusuka kulomvini. Luthando lebuzalwane. Jesu wathi ngaloku bonke abantu batokwathi ukuthi nibafundzi bami uma nineluthando lomunye kulomunye. Yebo ke manje asesithathe sibonelo nje. Uma umuntu angakholwa ngalokufanako njengoba ngenda, ngitochonza ngqo ebandleni lakhe futhi ngishumayele naye. Vele ushumayele lokho lakukholwako. Uthi uchubeke ngqo uthi ukuyekele kuhambe ngoba ngiyamthanda ngoba athi ngethisolo tabo uma bangakholwa kona uthi bangenalo luthando lebuzalwane bayaphuma ungavumelani uwe anginawo ukuhlanganisa ngalutho nalo awuthi ngani kimi futhi ukhulume nami ngako na awathi ukuthi ngikholwane niyabona na kwenda mehluko muni noma kunjalo lengikholwa kona nguloyo lengikholwa nguye Jesu Kristu angaze ngushiye umhlangano noko ngekunambitha lokubi njengoba ngathi ngako kodwa niyabona luthando lobuzalwane selukhishiwe Na Paula wakubona baseKorinte bekucala bahluka selishumi nakuthathu wathi luthando lobuzalwane lungachubeka kodwa luthando lobuzalwane selususiwe manje bukusisani sonke sikhathi manje lalisisani manje singena etinyameni letiqinile ngaso sonke sikhathi uMateveli asusa lokuthitha esihlahleni sithawuthi ligcolo silokatana sidlela igcolo ufaka sidwedwe lesidzala lesendiwe ngumuntu kuso kuthatha indzawo yayo wabeka sidwedwe kudongolotela line lemanti esihlahla angeke sithumele lamanti etulu ayongena etithelweni tesihlahla ngeke kuthele noma ngutiphi itithelo kuyowela emuva phansi emhlabathini futhi kungaleso sizathu namuhla singeke sibe nemvuselelo elusukwini lwethu ngumbhedesho lomnengi lowendiwe ngumuntu lilayini lekuphila lingeke lihambe lendlule sidwedwe lesidala liyoba nemanti esihlahla kuphila kuyowela emuva phansi emhlabathini kungaleso sizathu timvuselelo tethu tehluleka njengoba Billy Graham asho ngalolu lunye lusuku bekasengilandi lapho bekanemvuselelo lenkulu khona uthi yona kanye nje lenzawo lapho bekashumayela khona wathi ngeke amsuse umkakhe etindzaweni tekungcebeleka tesive ngoba besilisa nebesifazane baphila ngekungatihloniphi khona ngephandle etindzaweni tekungcebeleka tesive kwakuyini indzaba na idwedwe letendiwe ngumuntu esikhundleni seligcolo lelikhuliswe nguNkulunkulu kungeke kutale lokuphila libandla leligoqotwe ngesivumo kholo lesendiwe ngumuntu lingeke lithumele emandla aNkulunkulu etulu emagaleni liphothe insuku temi mangaliso selendlulile bese uthonsisela emhlabathini amen ngiyathi nicabanga ukuthi ngiyahlala kodwa uma nginjalo ngiyeke le ngedwa ngidiva ngikahle ngalendlela yabona na utowisa livi laNkulunkulu uma uNkulunkulu athi lapha yinkosi angiguquki inhlobo yebo ke untshintshile kulolu suku kuso sidwedwe sitowisela phansi lapho kwacala khona kucala eminyakeni wasekucaleni ngesikhathi bangenawo emahlelo nemuntu utamile kubuyisela buzalwane ngemahlelo luthando lobuzalwane selujutshiwe ngenxa yemahlelo ngikhombise sikhathi sinye kuthi uNkulunkulu wake waba nenhlangano noma lihlelo kuthi wake waba nelibandla lakhe ehlelweni noma nguliphi lihlelo lelake lavuswa lelingazange liwe futhi langaphinzi lavuka futhi manje bengisolo ngifunda kusukela ngavela enhla lapho ngaso impela lesifundo ngifundzile incwadi ya Fox yalabafela lukholo ngifunze umbhalo wasekucaleni wa Josephus ngafunda iTwo Babylons ya Hislop ngifundzile eminyakeni yasekucaleni ngaphemba oh nabo babe baseNicaea uthi ngaphambi nje kwemkhandlu waseNicaea emva kwePentecost futhi akukaze kube khona lihlelo uNkulunkulu lake waligcoba eBhayibhelini Kona ke ngesikhathi sigcoba futhi senda emahlelo saphuma entsandweni yaNkulunkulu. Inkumbi lebitwa ngelihlelo idla egcolweni lasekucaleni lweluthando lobuzalwane futhi la ihlela ngekuvunula sidwedwe. Nekuphila kwaNkulunkulu kuvela ngqo etimpanzeni lapha. Impanze nentalo yaDavide uma icala kwenyuka ngaboya lwengcwele. Konake lihlelo lathi tinsuku temi mangaliso selwendlulile. Awuthi ngeke ukuthi ukhulume ngetilimi namuhla. Ayikho into lekuthiwa ngumpaphathiswa moya lwengcwele. Akukho ukuphilisa kwaNkulunkulu. Loko kwakukweminyaka lowendlula. Sekwahamba kathene. Uthi nanga emagala etulu lapha agula letithelo. Lesihle sihlahla lesiphilile. Asidzingi kufutha kungani sifutha siphindza futhi siphindza futhi siphindza ngekungcola kwetibungu na ikwendelani na kungoba lesihlahla asiphili kahle yini indzaba singaphili na ivumo kholo nemahlelo lidle lilayini lekuphila kuso impela i-methodist i-baptist i-presbyterian emapentecostal adlalilayini lekuphila esihlahleni etama kubambisa lihlelo kuletha bonke bantu ngaphansi kwetembusave unkulunkulu akafuni sijoyinane nzawonye ngaphansi kwetembusave netivumokholo sijoyinwe nzawonye ngumoya loyingcwele unkulunkulu wasekucaleni ujabula sono senhlitiyo yethu futhi usende sonke sibe munye kukristu jesu liqiniso lelo mnakethu liqiniso lelo tsase wethu loko kwacala eminyakeni yasekucaleni emva kokufa kwakristu nekuvuka ekufeni emva kokufa kwabapostoli eminyakeni lengamakhulu lamathathu kamuva bangenisa umkhandlu wasenayisiya loko kungesikhathi babumba inhlangano yokucala lokwakulibandla lasekatolika kuchaza ikatolika kuchaza umhlaba wonke kusuka kukatolika libandla liphuma luda kusukela kuluda kuphuma wesley kuwesley kuphuma iphentekosti kwehle njalo kugega lokuncane lokuncane eceleni lolokunye lokuncane njengokuthi o inazarini ipilgrim holiness nalokunye nalokunye ibaptist nako konke loko bonke baphuma kuloko bonke khona kanye etindzaweni tenhlebo lihlelo uma unkulunkulu anika libandla sibusiso noma licembu lebantfu ngekushesha bakha luthango loluncane kuko Uthi naku lapho bathatha khona sinqumo sabo sekuma. Unkulunkulu ufuna ukuthi lida lonke luthango. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngiqala kuya eNtshonalanga. Kwakuthi ikhathi tekuguqula emasimu eKansas. Uthi ngangifaka kolo ekhathi lapho. Ngangiwabona lawo makhawa lamadzala lebekangakaze athi lutho ngesigulumba noma yini noma akhulise kolo. Laba kwathi kokuphela nje kwakukulusa tinkomo. Uthi sahamba ukuthi singenise timoto. Uthi sifake tindzawo tekudlala igaluva. Uthi bafake lamabhuluko lagcina emadolweni lamadzala lebebawagcoka. Kuthi badlale igaluva nato tonke leto tindlo letinjalo. Ngangiwabona lawo mathotha lamadzala analetindze dinwelele timhlophe tilenga ngaphansi kwesigcoko sawo. Ngiwabona angenisa wekugoca nekulima kolo netindlo letinjalo. Anamathelise lunyawo lwakhe esihlalweni selihashi bese udonsela phansi sigcoko sakhe. Bakhe luthango kubiyela leyo ndzawo. Bekangakumeli lokho. Bekangathi lutho ngekubiyelwa. Beka sedlelweni ngankulunkulu naye lucobo. Inwele letimbunga tilenga ngaphansi kwesigcoko sakhe kanjalo akhalathi nyembeti. Vele asidonsele phansi athi ngingeke ngikhone kumela letintfo leti. Agibele aconze ekushoneni kwelilanga. Unkulunkulu sisite namuhla kuthi sibe netihambi letingeke time kuthi tibiyele lihlelo netivumo kholo. Kuthi ivele ticondze ekushoneni kwelilanga. Nekukholwa lokungakhulumeki lokwake kwaniketwa labangcwele ngeluthando lobuzalwane lolubhidlitha tonke tivumokholo netintsango phansi bese sithi sibazalwane simunye kuKristu Jesu noma yini uNkulunkulu layishoko sithi amen emva kwako siphe lolo hlobo lwebantu ya tivumokholo khona ke benda lokho lapha kubita ngababe wangaphambi kweNaisiya bahlangana ndzawonye kuloku babumba umkhandlu emkhandlwini kwachoboselwa libandla lasekatolika lelichaza libandla lemhlaba wonke lathi lita onke lamabandla lamancane ngalapho uNkulunkulu bekasebenta khona futhi abaphocelela ebandleni linye nasenkolweni yinye Bafaka inkhabi kulomunye umkhono, inkhabi kulomunye, alengisa siphambano lesinemfanekiso waKristu embi kwendvodza, amtshele akwange noma uthi akhothame kwemukela inkolo yemakatolika, noma bacala inkhabi yinye ngalenye indlela, nalenye ngalenye bese iyamdonsa yehlukane. Bathatha wesifazane wase uthatha tinwele takhe, watifaka esitsheni selitiyela delimnyama, uthi umbute kuthi angake acabuze isiphambano lesinemfanekiso waKristu. Bekungaba semkhatsini wekuthi uyakwenda futhi akhothame enkolweni yasekatolika noma nakungenjalo bebakhanyisa tinwele enhloko yakhe futhi bamshise bamcothule batifake etigcotsheni nayo yonke lenye into bakungenise kuloko labakubita ngesifazane loyinsimbi bacinzethele leto tingotho batama kubathola kuthi bacabuze siphambano lesinemfanekiso waKristu bagace loko labakubita ngenkolo yebuKristu futhi abagaye eluthulini ngqo labafela lukholo bema lapho bangenalulwane esweni lakhe bekathi lapho bekeme khona bekathi ukuthi ngubani lebekamkholile bekakhona athi lokhu ukuthi uNkulunkulu bekangamvusa ngelusuku lokugcina ngoba wakwethembisa ngaphambi kokuthi akhothame kunoma ngumuphi lo wendiwe ngumuntu emanti esihlahla lasigcwedwe lesidzala lesingcolile bekangafela esiphundini haleluya angife enzaweni lefanako uma uNkulunkulu wami angefiki esihlukulwaneni sami ngitofela esiphundini lapho tinkumbi tikudla khona ngikholwa ukuthi Jesu Kristu nelibandla lakhe nelivi lakhe nguye itolo namhla naphakathi kungahle kungabi nemandla ekukukhicita kuwo onke la magala ngenxa yemanti esihlahla lamadzala ngephandle lapha nelihlelo nesivumo kholo ijube bese ungiphonsa njengelizambane lelishisako loko kungahle kube liqiniso kodwa ngidokuma ngethembeke esiphundini uthi ngikhale uthi li-awa litofika uNkulunkulu uyobuyisela libandla lakhe kuze kube simo salo sakucala loku kungahle kulimade indlo yesithathu angifuni kukwende bukusisani linye lemalayini lamakhulu emanti esihlahla bawamisa futhi ngaleso sikhathi senhlangano ngiloko lokushaya ilayini lemanti esihlahla kwekucala nje inzawo yekucala kube bebakathe banelutsandvo lobuzalwane emkhathini walomunye nalomunye bebangeke badzinge inhlangano futhi-ke ngesikhathi sebabonile ukuthi bebangeke babe nelutsandvo lwebuzalwane noma bebacabanga ukuthi bebangenjalo labo labalinza enkosini bayothola emandla lamasha esikhundleni sekuthatha livi laNkulunkulu bebanenhlangano Luther waphuma kuleyo nhlangano iminyaka lengemakhulu lasihlanu nemashumi lasihlanu kamuva uyaphuma wendani na wajika wenda into lefanako labayenda bona kuloko kwaphuma Calvin bona lapho kwaphuma Wesley bona impela kuWesley kutha emaBaptist maPresbyterian kwehlele kumaPentecostal nemaPentecostal emva kokuba iNazarene seyifika iPentecostal uthi emva kwePentecostal uyokwendani na ngiyethemba kubuya kwaKristu ngoba iPentecostal yende yona kanye lendlo lefanako bonke lalabanye labayendile sambulo selishumi nakubili sithi bayokwenda beka ingwadlakade futhi bekade ingwadla bekade ingwababane libandla lasekhatholika lona lathi laliyingwadlakade ebhayibhelini NGWADLAKATI basekorinte bekucala lishumi nakubili basho njalo futhi bathi emathothakade akhe manje angeke abe madvodza abazange bathi emadvodzana akhe wathi emadvodzakati akhe emabandla amelelwe ebhayibhelini njengebesifazane nemadvodzakati akhe bekati ingwadla niyabona into lefanako hloboluni na yebo-ke kanjani ingwadla na ukuphinga kwakamoya ngekumelana nelivi laNkulunkulu abambelele esidedweni selihlelo esikhundleni sekuma ngekuthi mesela entele kukholwa lokwake kwaphiwa labangcwele kuthi esikhundleni sekubuyela emuva nekuthatha livi laNkulunkulu ngakhuluma nemphristi lapha kungesiko kathele wathi angikhathali ukuthi libhayibheli lithini silibandla ngathi lelo livi laNkulunkulu wathi sikwentile ngathi kungani kuntshintsha kangaka na awunayo ngisho nayinye indvo ebandleni lakho kuthi leli bhayibheli liyasho kuthi niyafundzisa ngangimtshela ngabhaphathisa intombatana egameni laJesu Kristu wathi uyathi libandla lasekhatholika lalivamise kukwenta lokho ngathi nini nango-ke wonke umlando wemabandla lengiwatiko lolele khona lapho wathi siyayikholwa ikhathekizimu yethu ngathi kuthiwani ngemlando wathi asinanzaba ukuthi umlando uthiteni sikholwa ikhathekizimu ngathi wathi kanjani ukuthi kwakukhona George Washington na-Abraham Lincoln na wathi kanjani ukuthi kwakukhona bobabe bepilgrim na ngoba siyawukholwa umlando wethu ngathi akukho nzawo lapho libandla lasekhatholika lake lahlelwa khona kwaze kwaba yiminyaka lengemakhulu lamathathu nemashumi lasithupha emva kokufa kwempostoli wekugcina ngathi futhi libandla lasekhatholika lalingatiwa ababhaphathisanga egameni lajesu kristu ngoba bebangiso impela sisekelo sekucala sekungenisa umbhaphathiso wemanga futhi uyi wathi yebo-ke manje awume kancane wathi sinelilungelo silibandla senda loko lesifuna kukwenta ngoba uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi uNkulunkulu usevini lakhe hhayi ebandleni lakhe uma libandla lingavumelani nelivi khona-ke kukhona lokungalungi akuthi livi lami libe liciniso nalo lonke lelinye livi lalomunye umuntu libe ngemanga kunjalo Livi laNkulunkulu liqinisile. Yenda livi lakhe lilunge, buyela evini lakhe. Uyakubona lokudliwe inkumbi na? Manje ngesikhathi sabo babe basekuqaleni baseNaisiya, Jini wavele nje wakuthatha nawe. Umkhandlu waseNaisiya lomkhulu waveta impikiswano lenkulu ngenxa yokuthi ngabe kwakunamunye yini uNkulunkulu noma kwakunabo uNkulunkulu labathathu. Babe amunye indvodzana babili. Nkulunkulu umoya longcwele babathathu futhi bathithathela ukuthi kwakukhona bonkulunkulu labathathu manje uma ningakukholwa lokho ngitsho nifundzela kona khona manje emkhadlwini waseNaisiya bobabe baseNaisiya bakwenda bonkulunkulu labathathu munye nkulunkulu munye kuphela uJehova nkulunkulu nginguye lomkhulu alpha omega sicalo nesiphetho Babenako manje kuze bende lokho bathingeka bathole lokuthithe ukuthi bahambe nako kuze bende lokho bathama ukuthi uNkulunkulu uyise uNkulunkulu Ndvodzana uNkulunkulu umoya longcwele manje mbamba ayikho indlo lenjalo akusibo bonkulunkulu labathathu lobo buhedeni kunetikhundla letintsathu taNkulunkulu lofanako bubabe Ngesikhathi uNkulunkulu ahlala yedwa angcwele imithetho yakhe kulunga kwakhe kumenta abe ngcwele bekafuna kuba ngumuntu bekafuna ukukhonda nemuntu bekafuna umuntu amkhonde bekafanele ethe kumuntu futhi ke ngesikhathi enda wadala wasibekela intombi endlole encane lebitwa ngaMaria uNkulunkulu Jehova wakwenda futhi wadala esibelethweni sakhe sakhi ngadi leso sakhi ngadi sakhulisa takhi futhi saveta umuntu lobeka nguKristu Jesu uNkulunkulu somandla babe bekahlala kuye ngelusuku lwembhaphathiso ngesikhathi emukela moya longcwele ngelusuku ngesikhathi Johane ambhaphathisa Johane wathi ngabuka ngase ngibona umoya waNkulunkulu njengelithuba wehla uvela ezulwini neliphimbo lithi lena indvodzana yami lethandzekako lengithokotile kuhlala kuyo Jesu washo ukuthi uNkulunkulu beka naye mina nababe wami simunye babe wami uhlala kimi hayi Jesu futhi ngekuba munye naNkulunkulu kodwa uNkulunkulu beka kuKristu abuyisana nelive kuye Nani nini bazalwane bakamunye labane ngibenu baphuma emzileni longesiwo uma utama ukucabanga ukuthi uNkulunkulu munye njengemuno wakho munye angeke abe ngubabe wakhe lucobo angeke abe nguye kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu uJehova umoya Kristu beka indlu lebekahlala kuyo uthi ke wanikela ngalo kuphila lokhu uthi ngesikhathi enda wathela umoya uthi ngale ngathi lemsulwa layichitha wangingcwelisa kuze ethe yena lucobo futhi ahlale kimi nakuwe naNkulunkulu unathi loyo umoya longcwele longuye uNkulunkulu lofanako Jehova uNkulunkulu Ngitawuba nani ngibe ngisho nakini kute kube sekupheleni kwemhlaba netinto lengitendako nani ndawutenda kulapho lathi inkhasa ticala khona kudla tinkumbi atama kwenta uNkulunkulu uyise ahlethe enkathi emlweni uNkulunkulu Ndvodzana uhlethi ethi kwesandla lesithithe sangesekudla lekanaso sanda sangesekudla saNkulunkulu lapho libhayibheli lathi ngabuka etulu ngase ngibona Jesu eme ngesekudla saNkulunkulu Philip noma Stefane ngesikhathi agcotshwa ngematshe akusho ukuthi uNkulunkulu unesandla sangesekudla na Jesu ume esicongweni sesandla sakhe sangesekudla kusho ukuthi usesandleni sekudla semandla ligunya onke emandla emazulwini nasemhlabeni anikethwe mine kwasho Jesu beka segunyeni uNkulunkulu beka kuKristu ukuye libhayibheli lathi kuye kuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngekwemtimba uma utama kwenta bonkulunkulu abathathu ngamunye uliheden ngangoba liheden lingakhona manje lokhu kutongcinda kwesine ngesikhathi bebanabo uNkulunkulu labathathu bebafanele bamelele umbhaphathiso wakhe ngabo uNkulunkulu babo labathathu ngakho develi waphumputhekisa emehlo abo kuMateyu 28:19 ngakho ke hambani nifundise tivetonke nibhaphathise egameni leyise indvodzana moya longcwele nibafundise kugcina konke lengikwendile bukani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwemhlaba Develi waphumputhekisa emehlo abo kuloko manje bamba lokho manje naku lapho ngitoshayela khona siphikili uthi stolimata kodwa ngifuna nilalele kuliciniso uNkulunkulu akakusithe kube uhlola imibhalo nje hlola eBhayibhelini lapho noma ngibani ake abhaphathiswa khona egameni leyise indvodzana moya longcwele uthola indzawo yinye lapho noma ngibani ake abhaphathiswa khona. Bukani, wena uthi devil anga devil uthatha lo mbhalo bese uwenda ubukeke njengento letsite longesiyo. Akashongo yini into lefanako kuJesu na? Kubhaliwe uyoyala ingelosi yakhe emaconzana uthi noma ngasiphi isikhathi ukhutshwa lunyawo lwakho etsheni. Akazange aluphonse lunyawo lwakhe etsheni. Kodwa devil beketama kumenta abone into letsite imibhalo lengayishongo. Bekakhaliphile, bekagcwaliswe ngankulunkulu. Nkulunkulu beka kuye, futhi nkulunkulu ngekuba ngumuntu uyokwenda sambulo sakhe satiwe. Impela, ngitoniyisa kuMateyu 28:19. Ngakho ke hambani nifundise tive tonke, nibabhaphathise egameni leYise, indvodzana namoya longcwele. Manje bukusisani ukuthi labakholelwa kakhulu kubonkulunkulu labathathu kumunye ebandleni laseKatolika abazange sebabe seBhayibhelini. Akuzange sekube sivumokholo sabobabe bangaphambi kweNaisiya. Bobabe bangaphambi kweNaisiya. Bona beba bonke babhaphathiswa egameni laJesu Kristu. Bonke kuda ngelibandla laseKatolika kuvela lapho kuchubeke kuphumele ebandleni lemaProtestani. Manje ungakubona kanjani ngaphandle kokuthi uNkulunkulu avule liso lakho na? Ungeke. Ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu utovula emehlo akho kuloku. Uthi lalelisisani nje manje. Manje ngitothatha umbhalo wenu Mateyu 28:19. Hambani nifundise tive tonke, nibabhaphathise egameni leYise, indvodzana moya lwengcwele. Nabhaphathiswa kanjani egameni leYise, egameni lendvodzana, egameni lamoya lwengcwele? Loko akukabhalwa ngisho nasembhalweni. Uthi ngifuna indvodza letside. Wena uthi, buthathu lobungcwele lobubusisiwe. Ngitholele leli gama lelithi buthathu. Noma ngikuphe emakhasini eliBhayibheli laNkulunkulu. Kulisi lelendiwe ngumuntu, leligocotwe ngesidwedwe lesidzala lesingcolile selibandla. Kuthatha indzawo yelilayini lemanti esihlahla samoya loyingcwele waNkulunkulu. Ayikho indlo lenjalo, ayikho indlo lenjalo. Ase ukuthole bese utakini, ubophelelekile ukuthi ukwende. NjengemKristu, uma ukuthola, akukho emibhalweni lengcwele yaNkulunkulu. NeYise indvodzana namoya loNgcwele, uqhoboselwe esihogweni, ayikho indlo lenjengabo uNkulunkulu labathathu. Manje ngiyakholelwa ebubabeni baNkulunkulu. Ngiyakholelwa ebudvodzaneni baNkulunkulu. Ngiyakholelwa esimiselweni esikhathini sesikhathi samoya loNgcwele waNkulunkulu. Kodwa nguNkulunkulu uNkulunkulu lofanako kuso sonke simiselo sesikhathi. Hayi bonkulunkulu labathathu. Manje egameni leYise, liBhayibheli alisho ukuthi hambani nibhaphathise egameni leYise, ligama lendvodzana, ligama lamoya longcwele. Wathi hambani nibhaphathise, Jesu wathi abuke emuva, ligama leYise, indvodzana namoya longcwele. Hayi ligama leYise, ligama lendvodzana. Loko bekubenta abantu ngamunye kodwa akusilo egameni leYise ne sihlanganiso nesifundo sabo lesifanako egameni leYise nelendvodzana nelamoya longcwele. Hayi egameni leYise ligama lendvodzana ligama lamoya longcwele kodwa egameni leYise indvodzana namoya longcwele. Niyabona na manje bukani naku kume abapostoli labagcotshiwe benyukela ePentecost kwemukela moya longcwele. Baconza ngqo ePentecost futhi bemukela moya longcwele. Manje libandla liyethulwa litokwenda njani na? Into yokuqala lephumako lolu hla lwemuthi nekusentshethiswa kwawo lufanele lwendiwe. Dokotela Simon Petro uto ofanele abhale luhla lwemuthi nekusentshethiswa kwawo ngoba Jesu wamnika ipheni. Ngikunika sithiya Petro, noma yini loyibophako noma luphi luhla lwemuthi nekusentshethiswa kwawo lolubhalako lapha emhlabeni ngitolomukela esitolo semaphilisi. Bhala lokhu futhi ngitokwemukela. Yini labayenda na? Lapho emadoda Eva wonke lomsindo ulethwa uvela ngesheya kanjalo bathi kusho ukuthini lokhu na? Labanye bakhuluma ngetilimi bathi siva imisebenti lemangalisako yaNkulunkulu. Wathi ni Petro na? Phendukani ngilo nalowo wenu futhi nibhaphathiswe egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwesono senu khona nyokomukeliswa siphiwo samoya longcwele. Manje bendani na? Bangeta uyise indvodzana moya longcwele lapha lokungangeni eluhleni lwemuthi nekusentshethiswa kwawo. Kunjalo yini lenye lebayengeta na? Awudzingeki ukuthi uphume futhi wente njengoba benda. Akukuniki injabulo nemandla nekukhuluma ngetilimi nato tonke letinto lethu. Awudzingeki ukuthi ube nako. Yenda nje kuvuma kwakho uchawule. Lokho ngulesinye sithakamizwa lesina poison sa devil. Uma kubende bathi phathe kanjalo ngesikhathi bathatha umuthi, utokwenda uthi phathe ngendlela lefanayo. thatha luhla lwemuthi nekusentshenziswa kwawo lwakhe lukahle impela loko lokushiywe sibotho kudliwe ingasa manje khumbulani uma kwakungazange sekube khona umuntu lowake wabhabhathiswa ebhayibhelini noma ngayiphi lenye indlela ngaphandle kweligama lajesu kristu emajuda nebetive nebangephandle nako konke lokunye bonke bebafanele bete futhi babhabhathiswe egameni lajesu kristu ngiphonsa insayeya kunoma ngimuphi umuntu kuthi angikhombise lapho umuntu munye ake abhabhathiswa khona egameni leyise indvodzana moya longcwele noma iminyaka lengemakhulu amathathu emva kwekufa kwempostoli wekugcina ngani kucace kwendlula imino yami embi kwami ungeke ukubone aze nkulunkulu avule emehlo akho yebo-ke loko uma leso kungesiso sambulo lesikahle pho kungani petro bekanesambulo lesifanako buyelani emuva ngco dinsuku letilishumi emva kwekuba jesu sekamtshelile hambani libhabhathise egameni leyise indvodzana namoya longcwele petro waguquka ngco wathi bhabhathiswa egameni lajesu kristu wonke-wonke wenu khona-ke lesi kufanele kube sambulo lesifanako lebekanaso nelibandla ngephandle ngaleya futhi litoba ngukathi kutinsathu linesambulo lesingesiso khona-ke abasebentisi lilayini lemanti esihlahla bathatha sidwedwe base basigocota lapho futhi sithonisela kuphila kwankulunkulu eti kwalapho kuyosibulala sigulane odingakhi letinye tintfo lesingaya kuto kutivumo kholo tenu netintfo lokukwendile ake nje ngikucacise loku lokuncane ngifuna ningene futhi nithathe amabhayibheli enu umzuzu nje ngako sithokwenda nje kube lula kakhulu kude bantwana bakuconze vulani kumatewu sahluko sekucala nina Matewu 28:19 yanini kumatewu sahluko sekucala livesi lelishumi nesiphohlongo bukani lapha ngifuna nibukisise lona nguyise ngesencele sami lena indvodzana ekhathi nenzawo lona ngumoya longcwele ngesekudla manje ngubani babe wajesu kristu na nkulunkulu uyise ngabe kunjalo na nonke niyakukholwa lokho na impela ngiyakukholwa nkulunkulu uyise ngubabe wenkosi jesu uyise indvodzana moya longcwele manje ngicaphuna umbhalo bukani ningakubuka uma seniya ekhaya noma nikubuke manje manje kudalwa kwajesu kristu kwaba ngale ndlela Matewu wekucala bukani lapha njengoba bengihlale ngisho uma ufunza incwadi yethu inganekwane futhi uyifunze lapho ngemuva vele uthathe Matewu 28:19 kanjena encwadini ethi nganekwane John naMary bahlala ngekujabula emva kwalokho ngubani John naMary buyela emuva ekuqaleni kwale ncwadi bese ubona ukuthi ngubani John naMary uma athi ngako-ke hambani nifunzise tive tonke nibabhabhathise egameni leyise ngifuna kunibutha lokuthide ngabe lo yise ligama na impela akunjalo egameni lendvodzana ngabe indvodzana ligama na sicu njengababe nje ngabe moya longcwele ligama na cha sicu moya longcwele nguloko langiko wena uthi moya longcwele libito ukanjalo nemuntu niyabona ngingumuntu kodwa ligama lami alisuye umuntu nguloko langiko ngumoya longcwele lelo akusilo ligama lakhe nguloko langiko khona-ke uma babe angesilo ligama moya longcwele akusilo ligama nendvodzana akusilo ligama manje-ke lalithini ligama leyise indvodzana moya longcwele na impela impela manje niyabona babe akusilo ligama jesu wathi hambani nibabhabhathise egameni leyise lendvodzana lamoya longcwele petro waguquka wathi ligama lajesu kristu manje nguleyo ncamashi incubo labayilandzela kulo lonke libhayibheli manje bendani na yini bahumushi babo noma emadoda elibandla layendile na bendeni tinhlangano na athi gocote ngendvangu lenzala yelihlelo kude advume nawo onke lalamanye uma ngitodzingeka ngidle imicathane yesoda futhi nginathe emanti eligala futhi ngibulawele lukholo ngitomela liciniso lankulunkulu futhi ngifele esiphundini kunjalo akukho muntu papa waseroma noma akukho mbhishophi noma khadinali longamelana naloko yebo mnumzana yini inzaba na loko sibotho lesikushiyile loko imethodisi lekushiyile ibhaptisti kudlile loko lokushiywe ibhaptisti kudliwe ipentekostali inzawo lenje pho emalayini ekuphila sekahambile onke loku nje yindlo lencane manje ngubani uyise indvodzana moya longcwele na ngako-ke hambani nifundzise tive tonke nibabhabhathise egameni leyise indvodzana moya longcwele uyise akusilo ligama indvodzana akusilo ligama moya longcwele akusilo ligama ukhuluma ngaliphi ligama na? Yebo ke lokho kufana na John na Mary. Asibiyele emuva ukuthola ukuthi kwakuyini. Manje kutalwa kwa Jesu Kristu kwaba ngalendlela. Nesikhathi mange wakhe Maria bekathembisene na Josepha ngaphambi kokuthi bangakahlangani watholakala anemntwana wa wani wa moya longcwele. Bengicabanga ukuthi uthithe uNkulunkulu beka ngibabe wakhe. uNkulunkulu angaba kanjani nguyise wakhe namoya longcwele nguyise wakhe na? Manje niyabona nine bakathi kuthi nsathu uthi nimbongolotele bakamunye na? Libhoto lingeke libithe ligedlela ngekuthi liyancinca. Bukani lapha cha, niyabona ukuthi ngiqonze ukuthini? Lo yise washo ukuthi kutalwa kwaJesu Kristu kwaba ngalendlela. Nesikhathi unina Maria sekathembisene naJosepha bangakahlangani watholakala anemntwana wamoya longcwele. Bona-ke uNkulunkulu uyise bekangakaphathelani ngalutho nako na. Uma uNkulunkulu uyise naNkulunkulu moya longcwele akusuye umuntu lofanako. Khona-ke Jesu bekanabo babe lababili nemsinzisi wethu bekangumntwana lo ezandlebe watalwa nemimoya lemibili lehlukene noma ngemimoya lemibili lehlukene. Kutalwa kaJesu Kristu kwaba kuthi wakhulelwa ngamoya longcwele. Niyakukholwa lokho na? Khona-ke uNkulunkulu uyise namoya longcwele umoya lofanako luqobo noma bekunabo babe lababili. Konke lokhu kwendiwa kude kugcwaliseke lokwakhulunywa ngemprofethi wenkosi athi buka intombi mpho itawuba nemntana futhi utawutala umntana futhi bona indvodza futhi bayoyetha ligama layo lona nguye Jesu longu Emmanuel. Lokhu kuthi ngekuhunyushwa ini? Khona-ke ngubani ligama leyise indvodzana moya longcwele na? Impela ligama lakhe liyothiwa ngoba uyosindzisa abantu bakhe etoneni tabo. Manje yini uyise indvodzana moya longcwele na? Inkosi Jesu Kristu. Ngubani ligama layo na? Hhayi ligama. Uyise akusilo ligama, indvodzana akusilo ligama, moya longcwele akusilo ligama, kodwa Jesu Kristu yinkosi Jesu Kristu longuyise indvodzana moya longcwele. Letikhundla letintsathu tankulunkulu ibonakaliswe enyameni kumuntu munye. Haleluya. Mnakethu lelo liciniso, ngako ngisite nkulunkulu ngitokuma ngelusuku lekwahlulelwa kuloko. Yendele inkumbi na? Ngabe nkulunkulu unababe ezulwini? Nkulunkulu ndvodzana uhleti ngalapha esihlalweni sebukhosi nankulunkulu iho akumangalisi singafinyeleli nzawo. Nkulunkulu ukini nani? Ngitawuba nani, ngibe ngisho kini kude kube sekupheleni kwemhlaba. Netintfo lengitendako nani nitawutenda. Hhayi lomunye umuntu kodwa moya longcwele lofanako, umuntu lofanako, uNkulunkulu lofanako, Jesu, inkosi Jesu lucobo lwayo yayilitha abanekele uNkulunkulu lebekahlala kulo kuthi bonakalisa yena lucobo ngoba bekangumoya, bekangumoya. Manje Jesu bekangesiphakathi, uNkulunkulu uphakathi. Jesu manje uphakathi ngoba uNkulunkulu uthethe umtimba. Kwake kwaba khona ngalesinye isikhathi ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba. Ngangiphakathi ngesikhathi uNkulunkulu acabanga ngami. Ngacatshangwa ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba. Ligama lami lafakwa encwadini yokuphila yeliwundlu. Futhi kanjalo nelakho ngaphambi kokuthi kube khona ngisho luhlavu lunye lwesihlabathi. Bangakhi lowathi kokuthi lelo libhayibheli? Bangakhi labathi kokuthi uNkulunkulu wafaka ligama lakho encwadini yokuphila yeliwundlu ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba na? Khona-ke ekucabangeni kwaNkulunkulu satalwa ngaso leso sikhathi saba sembusweni wakhe. Ngalelinye lilanga nako kufika umtimba ngemishado longcwele babe wami namake futhi bangitala futhi nako ngida William Branham amelelwe emtimbeni wenyama. Manje ungathi njengaWilliam Branham indvodza, uNkulunkulu wangathi njengaWilliam Branham umcabango engqondweni yakhe lucobo nekuvakalisa. Yini livi na? Livi lingumcabango lovakalisiwe. Ngesikhathi akhuluma futhi wathi akete ngeda, uma athi akete futhi ngiyowuta futhi. Yebo mnumzane, futhi ngakho niyabona umcabango, livi lingumcabango lovakalisiwe. uNkulunkulu sewuvele unike livi into kuphela umcabango wakhe lowawungiyo futhi wakuvakalisa. Uma akuvakalisa kuyenteka akube khona futhi kwaba khona. Nawe uNkulunkulu lonemandla onke, lonemandla onke Jehova Somandla, manje umelelwe kuthe bakhone manje kuchuba lokhu. Bebafanele bathole umbhabhathiso wemanga kwenta lokhu. Niyabona kufihliwe live alikubone futhi lingeke libone manje bukushisane ngalokho usonzele senesikhathi lesenele kuthi sivale futhi sibe neline lalaba khulekelwayo kulungile bengisanza kuxabanga kuthi bengikuko umzuzu nje manje nginalenye into lengifuna kunitshela yona ngakho ke yitse indvodzana moya longcwele nguNkulunkulu munye weliciniso uneligama linye ligama lakhe nguJesu Kristu watalwa anguKristu inkosi ngesikhathi atalwa yena Kristu kuchaza logcotshiwe inkosi isho bunikati beka bunikati nenkosi wase keNkulunkulu uyehla futhi wahlala kuye lokwamenda waba ngikokokubili uyise indvodzana namoya longcwele Alpha Omega sicalo nesiphetho loyo lobeka khona lokhona futhi utobuya imphandze nentalo yaDavide kokubili imphandze nentalo yaDavide inganyethe kuza wekucala newekugcina loyo nguye oh loko sibotho lesikushiyile ungakhonda kanjani ngaphandle uma wathi ukuthi ukhonda ini ungaba kanjani wakamoya ngaphandle uma unamoya lwengcwele kuwe na uma nonke niboshiwe nesicuku setivumo kholo lelibandla uyokwenta utiphathe njengebantu belibandla futhi lwenesithundi nalokho lwako netinto letinjalo konke loko kuhle lento tekutiphatha kahle kodwa mnakethu ufanele utalwe kabusha ngamoya longcwele wena uqobo lofika kuphela ngelivi laNkulunkulu nelivi laNkulunkulu leliciniso uma lingena kuwe litobonakalisa liciniso yena moya longcwele utawufika uyofakaza ngami uyobonakalisa liciniso uyothatha letinto lenginikhombise tona akhombise tinto lengitishito Uthe anikhombise tona moya longcwele utokwenda loko latokwenda nangoke loko lokushiywe sibotho kudliwa inkhasa naloko lokushiywe yiKatolika iluthela iyakudla naloko lokudliwa maluthela kwashiya iMethodist ikudla naloko lokushiywe iMethodist kudliwe iPentecostal kufanele kufinyelele phi na sonke lesibumbaza sesono tonke letindlo lethi imfundziso letinye tindlo lebe singadisho oh hey kuqhawulana kufafata emandi ngubani wake wevange kufafata na ngikhombise kimi eBhayibhelini ngubani wake wevange kuthela emandi na ngikhombise lona eBhayibhelini umpapatiso uyafika ligama lelithi baptizo lokuchaza ukuthi kungcwatshwa futhi kumbonyiwe kunjalo lelo liciniso lelivi laNkulunkulu oh besinesikhathi besingachubeka sichubeke netinto temanga ngisho lokhu bantu bami labathandzekako ngilaleleni ngiyokuma nani ngalelinye lilanga ngelusuku lekwahlulelo ngitodzingeka ngiphendvule angiyuze ngiphendvule kusivumo kholo ngako ngisithe nkulunkulu ngitophendvula eBhayibhelini Leyo incwadi lengokuma ngayo akukho ndzawo eBhayibhelini lapho bake bemukela khona moya longcwele ngaphandle kokuba nemadlingozi ukukhuluma ngetilimi nekumemetha netindumiso taNkulunkulu netiprofeto nekubonakaliswa abazange nje benyuke bese baqhawulana nemshumayeli bese bayesuka bayahamba akukho ndzawo eBhayibhelini labake bemukela lowake wapapatiswa ngaphandle kokupapatiswa egameni laJesu Kristu yayingakaze ibe khona indzawo eBhayibhelini labake bafundisa buthathu kwakuhlala njalo kuNkulunkulu munye vanini nini o Israel nginkosi uNkulunkulu wenu uNkulunkulu munye awuyukuba nalabanye bonkulunkulu embi kwami nginkosi uNkulunkulu wenu hayi uyise nendvodzana namoya longcwele kodwa nginkulunkulu phakathi uNkulunkulu bekahlala njalo anguNkulunkulu uyohlala njalo anguNkulunkulu futhi uma lihlelo litokuphonsa uma uta ebandleni futhi utame ukukhombisa luthando lekuzalwana ngisho nasemahlelweni abo ukutama kuthatha futhi nisinzise lokho leningakwenda nibathonsele ekhathi nivumele uNkulunkulu athathe konke lolokunye kwako futhi ngenxa yokuthi nime emaqinisweni eliBhayibheli bayakunquma ungeke kube lutho kuphela licebo leliphansi laDevil kuthola abantwana ukuthi bethe batobona umhlangano nekuthi basinziswe kunjalo Naloke lidwala leliqinile lelivi laNkulunkulu ngitothatha noma ngumuphi umuntu noma ngasiphi isikhathi labafuna ngaso futhi uhambe nabo ngeluthando lobuzalwane futhi ngifuna ningikhombise into yinye lengiyishito ukuthi lelo akusilo liqiniso leliBhayibheli. Yebo mnumzane liqiniso. Manje ngoba uyakumela uyancunywa ebandleni. Ngibheke ukuthi kube ngaleyo ndlela. uNkulunkulu wathi kuyoba ngaleyo ndlela. Bamenda ngendlela lefanako. Ukutholephi kufunza na? Wavela kusiphi isikolo wena? Uyini wena, umFarisi noma umSadusi na? Beka indodzana yaNkulunkulu ophilako. Akathathanga ngisho nalunye lwato. Ngako ngiside uNkulunkulu, angibe nekukhikhethela lokwenele. Angibe nemgomo lowenele. Angibe ngumuntu ngalokwenele. Angibe ngukristu ngalokwenele. Kuthi ngibe ngedwa. Uma ngima, ngifanele ngime ngaleyo ndlela. Uthi ngikhulume liciniso futhi ngime. Yebo mnumzane. Ngiyangqonotha kushumayela livangeli kubantu abasihlanu kunekuthi ngibe netigitsi letivako. Khuluma liciniso. Angikaze ngincembetise. Bengifuna lokhu ngoba uNkulunkulu bekangitshele letibonakaliso leti letinkulu netimvo letivetiwe. Njengekubonakaliswa kwekuvuka kwakhe kanjalo njalo kwelibandla labo bantu tatane ngephandle lapho futhi baboshiwe kuleto dvumokholo netimvo. Bafunde ngelwati kakhulu. Kungathi babomise njengesidumbu. uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho. Ngeke ngikushiye kuleso simo. Ngitokutshela ukuthi uNkulunkulu utsithele. Kodwa ngiyobuyisela kuwe konke lokho inkhasa lekudlile. Konke lokho inkumbi lekudlile. Konke lokho sibotho lesikudlile. Ngiyobuyisela isho iNkosi. Ngako ngiside ngenda lesiprofetho lesi. Ngaphambi kokubuya kweNkosi. Kukholwa kwebupostoli kweliciniso. Kufundisa kwebupostoli kweliciniso. Umoya weliBhayibheli weliciniso. Liciniso lisendlela yalo manje litama kudla indlela yalo libheke etulu likhule futhi iPentecostal yayinalo kokuqala nje bendani na basusa ligcolo benda singilithi kuso baqale bancoma uthi walisika laconza ngqo kunjalo impela naku kufika ngesikhathi inkosi ithumela letipiwo leti tipho letincane letithobekile langiphathona ngasolobetha njalo bafuna ngibe nguleyo mvula yamuva bakwenda inhlangano kuloko ufuna ngithe ngijoyine iassemblies ngime khona emkhathini wawo onke emagala lelilenga ngephandle lapho bona lapha esiphundini sesihlahla uthi sithi lesi sisekelo kuba lamalayini lamadzala etindvangu lapha kuze kuphila kungene kuwe konake utoba netiprofeto utoba nekuhlola lokufihlakele utoba namoya utoba nemandla nitoba nekubuyiselwa kwelibandla leliciniso uma nibuyela emvinini weliciniso nekuphila kweliciniso kungeke kufike ngesidwedwe lesikwehlisela phansi ngqo uthi sithi kwakungilolunye lusuku ngilolunye lusuku uhlala kufana phakathi Alpha na Omega siqalo nesiphetho impela utofanele ubuye esisekelweni ngoba ethi kwaleli dvala ngitawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule uNkulunkulu anibusise bangani ngiyathi nicabanga ukuthi ngitsi kuba nemsindo kancanyana nje kancanyana kuphuma ehlelweni kodwa angisiko ngicabanga ukuthi ngihlelekile nalelivi umoya waNkulunkulu ulapha Lo moya lofanako lowabhala liBhayibheli. Uma lo moya lowabhala liBhayibheli, kutothi amen ngaso sonke isikhathi uma emavi eliBhayibheli akhulunywa. Uma lapho wonke umuntu wabhaphathiswa egameni laJesu Kristu, umoya weliciniso kaNkulunkulu utothi amen. Lelo liciniso. NeliBhayibheli lathi Jesu Kristu uye itolo naphakathi. Ngiyoba nani njalo njalo. Ngisho nakini kude kube sekupheleni kwemhlaba. Umoya weliciniso kaNkulunkulu utothi amen. Uthi uma lowo kungumoya waNkulunkulu weliciniso konake emandla eliciniso ekubonakaliswa kwamoya ayothi bonakalisa ngalomoya weliciniso yehlulelani livi lenilivako yehlulelani lona ngeliBhayibheli bukusisani tento talo bukusisani imisebenti yalo ngabe bakhona labatongena lapha kuthi babhaphathiswe longakaze abhaphathiswe ufuna kubhaphathiswa na akamisa sanda sakho kulungile uma kungekho kubhaphathisa ke kulungile Konake sitokhulekela labagulako. Ngabe ukhona noma ngibani lapha logulako na? Akamisa sanda sakho. Ufuna ukukhulekelwa. Bangakhi lapha labathi hambi emkhatsini wethu. Uthi lofuna ukukhulekelwa. Angikwathi futhi ngisehambi. Angikwathi na. Kulungile. Logulako nalohlaselekile. Angikwathi. Uma uNkulunkulu anguNkulunkulu, uma anguNkulunkulu welivi lengilishumayelako. Jesu wathi letinto lengitendako mina, nani nitawutenda. Ngabe kunjalo na Jesu wathi letinto lengithenda komine nani nitotenda lemine ngikunalena nitoyenda ngoba ngiya kubabe kwakuyini na waphendvulela kumuntu umphimba ubuyele ensikeni yemlilo futhi ngesikhathi Paula ahlangana naye asemgwacweni loya eDamaseko beka yini na insika yemlilo ngabe kunjalo na impela kwakunjalo uyini yena namhla na uyini yena kuleso sithombe na wena uthi oh ungakusho lokho mina kathi uBranham uma lokho kuliciniso laNkulunkulu uma kuyinsika yemlilo lefanako Jesu Kristu lofanako ngibitha umoya wakhe kuthi ungene kimi uyokwenda into lefanako layenda utovumelana nalo lonke livi lalisho akunanzaba ukuthi tivumo kholo emahlelo athothini uyokhuluma livi lakhe walikhuluma kungakholwa kwabo akumisanga ivumo kholo tabo nelihlelo akazange athathe uhlangothi noma ngumuphi wabo washumayela livangeli lelimsulwa lebekalivile kuNkulunkulu wema yedwa impela wakwenda eCalvary kwakungekho ngisho namunye lobekema ngakuye wema yedwa uma ufinyelela kunoma yini uyomela uNkulunkulu uyoma wedwa nguwe akusilo live akusilo libandla lakho akusilo lihlelo lakho nguwe emkhathini wakho naNkulunkulu angikhathali ukuthi ithabanekele laBranham lingakwenda lokho labafuna ukukwenda ngifuna ukuthi bakholwe uNkulunkulu ngifuna bede kodwa uma bangakwenda angina unqephetisa nabo enveni yabo lencanyanyana ngitomela uNkulunkulu iMethodist utokwenda njani mina kethu Branham na iPentecostal yakati kutinsathu ke ngafakaza ukuthi ngiyabathandza ngike ngaya kubo futhi ngathunyelwa kuAssemblies of God neChurch of God futhi uma bakamunye ningavumelani nebakamunye ngenxa yesinqumo sabo samunye lesimile kanjalo yebo mnumzane Jesu beka nababe beka uNkulunkulu babhapatisa egameni laJesu ngiphapatisa egameni leNkosi Jesu Kristu. Bane ngibo Jesu, kodwa yinye kuphela iNkosi Jesu Kristu. Niyabona na, hayi kuJesu ligama, kodwa egameni leNkosi Jesu Kristu. Loyo nguyise indvodzana moya longcwele. INkosi, iNkosi yathi enkosini yami, hlala ngesekudla indvodzana Jesu Kristu, iLogosi leyaphuma kuNkulunkulu ekuqaleni. Uyise indvodzana namoya longcwele, nako lapho khona. Oh ngijabula kakhulu kungako inhlitiyo yami iyathokoza nje nekwathi ukuthi umoya wakhe umoya lowabhala livi uvumelana nelivi ufakazela line lekuphila liyangena litibonakalise uNkulunkulu abe nani nguJesu Kristu indodana yaNkulunkulu ngikhulume liciniso ngelivi lakhe manje nine bantu balathi abanekele ngiyanikhulekela ngaletinye tikhathi sesihambile isikhathi bengitsite kweca kancanyana ngicela ngale kancanyana Bengilindzele sicuku ukuthi sibhaphathiswe. Bukani, uma moya loyingcwele alapha sito, uto kuphilisa. Ngifuna labo bantu labathi hambi emasangweni ethu, lo gulako nalohlaselekile. Futhi manje uma ngikhulumela iqiniso ngankulunkulu, nalabantu laba bakhuluma iqiniso ukuthi angibathi, futhi bayagula futhi bahlaselekile. Uma moya loyingcwele ahlala afana, angembula kimi. Uma lowo kungumoya longcwele lofanako futhi lixhumene nesikhundi lesifanako phansi lapha lesidliwe inkumbi kodwa kunesiceshana lesincane seligcolo lehlela endasi lapho kuxhumanisa loku ndzawonye itosebenta njengoba nje yenda endasi lapho ivumo kholo telibandla titothi oh loko akukalungi loko kufunda ingcondo Lowo ngudeveli lokho kubhula basho lokufanako ngaye uma babitha inkosi yendlu Belzebuli bababitha kangakanani ke bafundi bakhe na kunjalo lokho kusasolo kungakumisi lokho nje kuyakwanzisa ukwenda kuqhubekele embili manje ngabe usenguye uNkulunkulu na ngabe unguye idolo namhlanje phakathi na ngabe uyalihlonipha livi lakhe na Uyakwenda futhi ngiphoqelela wonke wenu uma ungakazi ubhapathiswa egameni laJesu Kristu ubhapathiswa egameni laJesu Kristu angikhathali ukuthi lesidwedwe lesidzala selibandla sithini lelo lihle futhi ngiyawathi emadosa lengwalethe ngqo endlini yami yokudadishela futhi adadisha khona lapha emadosa lalungile ngingathi wota lapha umzuzu ngikhombise lapho wabhaphathiselwa khona egameni leyise indvodzana moya longcwele uma lokho kusembhalweni futhi uma avinjetelwe athi ngiyakwathi mina kethu Branham kodwa ungakuyekeli lokhu kimi niyabona na ngathi sekela imfundiso yakho ngikhombise ukuthi kukuphi wonke umuntu ebhayibhelini ba nabanye babhaphathisa kungekho gama nhlobo bebafanele bethe baphinze babhaphathiswe futhi ngaphambi kokuthi bathole moya longcwele bangakulokwathi koloko pawula wathabula emave angasenhla asefezu wathola ama-baptist bebanalolungile bebanemfundisi lolungile bekangummeli lophendukile apholo wase uthi kubo nami emukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na bathi asathi ukuthi kukhona yini moya longcwele wathi pho nabhaphathiswa kanjani na kusho i-King James kukuphi kufundzeni kulele kucala kuthi kanjani kukuphi na kusho into lefanako nabhaphathiswa kanjani na bathi sibhaphathiswe kujohane yona leyo ndvodza leyabhaphathisa jesu loko kubhaphathisa lokuhle waphumela emantini yena lolo wabhaphathisa johane yebo-ke pawula wathi loko ngeke kusasebenta loko ngeke kusasitha nhlobo sewufikile sewubethelwe ngoba johane wabhaphathisela ekuphendukeni hhayi kuthethelelwa kwedona athi nifanele nikholwe nguye lotako jesu kristu futhi ngesikhathi beva loku baphumela emantini base baphinze babhaphathiswa futhi egameni lajesu kristu pawula wabekatandla takhe ethi kwabo moya longcwele wehlela kubo baprofetha futhi bakhuluma ngetilimi kunjalo na pawula waphoxelela bantu labekakade babhaphathiswe indvodza lefanako leyabhaphathisa jesu wabatshela kuthi batofanele baphinze babhaphathiswe ngoba bebangakabhaphathiswa egameni lenkosi jesu nginelungelo lekusho into lefanako yimfundziso lefanako manje wathini pawula kubasegalathiya 1:8 manje ukwendile loko bangakhi lowathi kokuthi lelo liciniso banini amen wase uthi uma ingelosi levela ezulwini kungasaphathwa-ke umshumayelo lophuma ebandleni noma lihlelo uma ingelosi levela ezulwini ifika ishumayele noma ngiliphi lelinye livangeli kunaleli ayibe ngilecalekisiwe njengoba ngishito phambilini kanjalo nami ngiyasho futhi naloku nje thine noma ingelosi levela ezulwini ishumayela noma ngiliphi lelinye livangeli kunaleli lesenivele nilivile niyabona kuthi inkumbi ikudlele kuphi na niyabona na kodwa uma ingelosi ishumayela noma nguyiphi lenye imvu kuloku lena lengiko ayibe ngilecalekisiwe kini kunjalo mayibe ngilecalekisiwe ningamnaki ngisho nekumnaka kuthi uma umfundisi uma sithunywa senkolo uma umvangeli noma ngibane utama kukuphoqelela kuthi ubhaphathiswe noma kungayiphi lenye indlela ngaphandle kwasegameni lajesu kristu ake ngisho napawula akabe ngilocalekisiwe uma noma ngimuphi umuntu akutshela kuthi chawulana nemshumayele futhi utokwemukela moya longcwele akabe ngilocalekisiwe ngoba moya longcwele ukudalwa bakufuna ngalaba kubita ngako noma ngibani uyati ngathi ngaphambili kutalwa kuyinyakanyaka angikhathali ukuthi kukuphi uma kutala kusenyangweni kuyinyakanyaka uma kusendlini kuyinyakanyaka uma kusesibhedlela egamelweni leliphingi lelihlotshisiwe kuyinyakanyaka kutala kuhlala njalo kuyinyakanyaka nekutalwa lokusha akusilutho lolungaphansi kuyinyakanyaka kukhala nekuhlabalaza kuhonga nje inzebe letingikitako nato tonke tinhlobo tekuchubeka kuyinyakanyaka kodwa kuletha kuphila indlela kuphela longakwenta ngayo ungathathi kuchawulana noma ufakele igama lakho kulelinye libandla wenyuke bese uthi ngiyakholelwa kunkulunkulu uyise somandla umdali wemazulu nemhlaba najesu kristu indvodzana libandla lelingcwele leroma leyikhatholika nenhlanganyelo nalabafile uma ukwenda ufakaza kuthi ungilokhonda imimoya yalabafa noma yini lexhumana nalabafile angikhathali ukuthi kuyini ngudeveli munye kuphela umlamulo emkhathini wankulunkulu nebantu lowo ngumuntu ujesu kristu futhi akafi kodwa uyaphila futhi ulapha manje wavuka kulabafile bonke lalabanye labangcwele bemakhatholika nalabangcwele beprotestani nanoma yini lokunye kufile futhi kusethuneni bangahle babe sengathimlweni uma bebangcwele balapho angikhathali ukuthi bakuphi uma nicocisana nabo wephula ngekwelucobo imithetho yankulunkulu kuthi wendlula kudevele akusuye longcwele impela libhayibheli lasho njalo sibotho siyakudla lokho futhi kodwa nkulunkulu uyokubuyisela emuva eqinisweni umoya wankulunkulu lophilako longexhumani nalomunye juda longcwele nalongcwele lona nalongcwele lowo nasisile yalongcwele nabo bonke laba labanye nalabanye balaba labangcwele uyoba ngumoya wajesu kristu lotobuya futhi athi bonakalise yena lucobo futhi ende yona kanye le ndlo lefanako ngitobuyisela isho inkosi futhi ngibonga nkulunkulu namuhla eti kweligala lelibandla etulu lapha ukona kuphila lokuncane lokucala kumpuntshukela etulu lapho kutibonakalisa yena lucoko uNkulunkulu uyobuyisela libandla leligcwele libuyele emumeni walo longiwe futhi ngaphambi kwekubuya kwenkosi inkosi Jesu inkonzo yakho ngibopheleleke kuphela evini kulishumayela manje sekwentiwe kusetandleni takho nkosi ngikhulekela kuthi egameni lakristu kuthi utokwemukela letintfo leti futhi ekukhanyeni losekushunyayeliwe kukonkosi kwangathi uma noma ngumuphi inembeza alimala kwangathi angaphiliswa libhalisamu lakagiliyadi kwangathi labo nkosi labahleti lapha lofafatiwe wathelwa noma waculiswa kubo nkulunkulu labathathu ababone liphutha labo nkosi nginga akunandzaba kuthi ngingashumayela kangakanani ngesikhathi ushumayela futhi wenda into lefanako kepha noko emehlo abo bekaphumputhekile akekho umuntu longetha kimi uma babe wami angamthonzi futhi naloku nje bewushumayele futhi wenda imimangaliso futhi wafakaza kuthi wawungumesiya noko abazange bakukholwe ngoba Isaya wathi bayoba ngaleyo ndlela futhi ngingahle ngengethe lokhu kuthi namuhla naloku nje wenda tintfo letiningi kakhulu ukhiphe livi lakho leliciniso ulibuyisele esisekelweni sebupostoli walibeka phansi ekuphonseleni insayeya kuthi liliciniso bese-ke ubuyela ngqo emva kwalo futhi wente luhlobo lolufanako lwemimangaliso lowayenda ngesikhathi selapha emhlabeni kwende kani na bangeke ngoba Pawula wathi ngamoya njengoba Isaya asho bayoba ngilabanemawala labakhukhumele labathanza injabulo kunekuthanza uNkulunkulu labephulatha ivumelwano bakhapheli bemanga labangathi tsibi nebatheleli balabo labalungile banesimo sekumesaba uNkulunkulu kepha emandla ako bawaphika labo-ke ubagweme nkosi ngiyakhuleka namuhla kuthi utotibonakalisa wena lucobo futhi kuthi wente lakho wente livi lakho liphile emkhathini wethu njengamanje ngoba sikucela egameni lajesu uma utokwenda nkosi bonke batokholwa sitohamba sisuka kuleli hlabanekeli manje ekuseni sikholwa kuthi umphefumulo wethu sewukhululiwe uma nje utokholwa yithumelele kubo nkosi futhi ukhulume kuyo yonke inhlitiyo sisabukisisa kubona kwakho lokufihlakele akuthi moya loyingcwele kuphila kweliciniso kwaNkulunkulu kungene kule ngxenye lencane yeligala lelisele o nkosi kukufaka emandla ngamoya wakho kwangathi uyafakaza nkosi ufakaza kuthi livi lakho licinisile wonke umuntu umcambimanga uliciniso akunandzaba kuthi bangakhi labakujikelako uma kubita bufeli lukholo kubita kunqunywa ebandleni kubita kubamba imikhankaso kuya lapho ufanele nje uthathe umuntu munye bese uma etikwe labo bantwana bankulunkulu tatane bayophuma nakanjani kungakhathaleki bayokuta noma kanjani kutokufa timvu tami tiyalathi liphimbo lami umfokathi tingeke timlandzele liphimbo lakho indlela lelabita ngayo timvu takho kwekucala liyabita futhi futhi umfokathi ngeke timlandzele uma liphimbo lakho lelabita timvu takho lathi phendvukani ngulo naloyo wenu futhi nibhabhathiswe egameni lajesu kristu timvu takho tawufa timvu takho tiva into lefanako namuhla uma lomunye athi oh loko dindvo temphiko kristu nibhabhathiswe ligama leyise indvodzana moya longcwele umfokati ngeke timlandzele bayolathi liphimbo lakho bayobuka imisebenti yakho ngiyakhuleka babe kuthi utosipha konke liphimbo lakho likhulumile kwangathi imisebenti yakho ingalandzela egameni lajesu amen manje mngani moya loyingcwele ahamba-hamba manje ngitofulathela le tethamele manje angifuni nini bantu lolapha kuleli thabanekele kungcono ngibuke ngalapha angifuni noma ngibaphi bebantu bala thabanekele ngifuna nini longakaze abe lapha phambilini noma uyathi ukuthi angikwazi nini bantu bangephandle kwelidolobha phakamisani tandla tenu futhi lapho ngingabona khona kuthi nikuphi kuthi niyagula akuthi moya loyingcwele anyakade manje manje kini nine bantu angikwadi ngabe unawo emakhadi ekukhulekelwa na ngabe bawaniketile noma ngumuphi umkhuleko bathinze uthi umvumele akwende lokungenani kabili. IBhayibheli lathi ngemlomo we bangakhi bofakazi na, lababili noma labathathu. Ngabe kunjalo na, bofakazi lababili noma labathathu. Akuthi lonke livi liqiniswe. Batha lokungenani lababili noma labathathu benu. Khona-ke nonke nini labanye kholwane, noma ngabe yini lokudzingako, kukholwe khona manje. Ngakwenda, uma atokwenda na, phakamisa sandla sakho uthi ngitokuthatha ngekukholwa, ngiphakamise sandla sami nje. Ngakwenda na, phakamisa sandla takho wonke umuntu losekhathi lapha. Bangakhi ekhathi lapha lothi angaze ngikubone phambilini, ngitokuthatha ngekukholwa futhi. Phakamisa sandla sakho uthi ngitokuthatha ngekukholwa. Buka lapha. Manje niyabona lapho ngime khona na. Kunensayeya lapho. Manje uma anguNkulunkulu, utothi bonakalisa yena lucobo. Uma lokhu kungesilo liciniso khona ke ngingumqambi manga nemprofeti wemanga. Ungaphinzi uthe utongiva futhi ngoba ngingumprofeti wemanga. Nginikeza abufakazi baKristu lokungakalungi. Ungeke wakwenda futhi wakufakazela kufundzisa lebengu. Uyeta, walapha leli thabanekele awusuye thathe na. Uhleti lapho nesandla sakho siphakeme. Fake sigcoko lesincane lesimhlophe. Ya, usuka lapha. Ngiyabona, uma ngibona lokho lapho, bantu badrosa lowo mbono. Sengiyakubona kumengco ngetulu kwakho. Kodwa ngilinze umuntu lothite lengingamade. Lapha wena lovela endaza ethabanekele lapha. Thatha lona liduku lakho etulu kanjena. Uhleti khona lapha. Ngabe uvela wena uvela ngephandle kwale dolobha na? Sukuma ume ngetinyawo takho umzuzu. Ngesikhathi usehleti lapho ukhuleka, kube khona lokunye ukuthi vela lokuyincaba lokufika eti kwakho. Khona masinyane nje. Leyo bekuyingelosi yenkosi. Manje ime edute nawe ngqo manje. Manje kukhona lokuthide ukuthi umthinzile. Angathi ukuthi kuyini. Kodwa uvela ngephandle kwaleli dolobha. Kungenzeka uvela eLouisville noma eTennessee noma ngikuphi lapho kungaba khona. Angathi uNkulunkulu uyakwathi lokho. Kodwa uma atokwembula kimi ukuthi wena imfihlo yenhlitiyo yakho athi sasifiso sakho noma lenye into, utokholwa wemukela livi wenda yonke into njenge. Manje nonke nine bantu bukani lowesifazane ngco. Nitobona. Manje akuthi moya loyingcwele, uma asengumoya loyingcwele, akalembule, ungesabi. UNkulunkulu uyaligcina livi lakhe, lonke livi. Lowesifazane uphethwe kugula kwemizwa, simo sekwethuka, unjalo. Phakamisa sandla sakho. Unenkathatho yenhlitiyo futhi. Leyo yenhlitiyo lenekwethuka. Kuyakulimata kabi kakhulu uma ucambalala phansi. Kungunhlinya kakhulu. Ubene kuhlindwa, loko kuhlindwa akukaphotiswa namanje. Kunjalo. Akunjalo na? Cha, awusuye wase-Ohio. Wase-Ohio. Yebo mnumzane, unemthwalo enhlitweni yakho. Yintombatana letsite, noma lokutsite. Yindvodzakati lenyamalele. Lowo ngisho kanje inkhosi. Hamba wemukele lokho lokucelile thatha. Utsinze into letsite, uyakholwa na? Bekungibani nomunye lobeka phakamisa ethandla tabo ekhasi lapho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angembula kimi imfihlo yenhlitiyo yakho na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ofanako lebe ngishumayela ngaye manje ekuseni na? Unelithundi lelimnyama ethi kwakho ngumdlavuza. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa na? Uyakholwa na? Kulungile mnumzane. Bese ke ubuyela e-Ohio lapho uvela khona eLebanon. Buyela emuva futhi welulame. Ukholwa enkosini Jesu Kristu. Hamba ukholwe. Lo thasa lomncane lohlethi khona lapha. Luhlobo lwe uneluhlobo lolutsite lokuchubuka kwesikhumba. Sukuma sithande. Uyakhola na? Kutsite kukwethusa kancanyana. Akukake na? Kulungile. Utokwendlula kubo. Utoba kahle. Ngiyakubona kamuva. Hamba uye ekhaya welulame. Bekangibani loyo muntu losukumile emizuzwini lembalwa nje lendlulile. Lenye indvodza emuva lapho isukumile nzawana thile. Wena nesandla sakho siphakeme. Sukuma ume ngetinyawo takho. Uyakholwa ukuthi Jesu Kristu angangitshela ukuthi yini inkathatho yakho na? Uyakwemukela na? Uyakholwa ukuthi leli guludla lithosuka enzanyeni yakho na? Umkakho lohlethi lapho ngakuwe, uphethwe simo sokwethuka. kunjalo futhi nonke nivela eOhio beka sanda sakho ethi kwakhe lapho mina kethu ngosi kwangathi bangaphiliswa babiyele ekhaya labo bathokode futhi belulanyiswe ngaJesu Kristu inkosi yethu amen lo munye umuntu eceleni kwakho thatha livi lami ngikutshela livi laNkulunkulu uyakukholwa manje na wonke loyo lokholwako sani amen livi selibonakalisiwe liliciniso manje khosamsanti nhloko 10 Nkosi ngita kuwe egameni laJesu ngikhulekela labantu laba sekwephuthekile Nkosi futhi sikhathi sendlulile kunaloko lesikucabangayo ubuya kwenkosi sekusonzele ngikhulekela kuthi tihawutako titokwelula baphe Nkosi kuphiliswa kwabo manje ngiyamlahla devele ekukhanyeni kwelivi laNkulunkulu ukuthi uyindodzana yaNkulunkulu ukuthi Jesu Kristu indodzana yaNkulunkulu nguye itolo namhlanje phakathi loyo mpapatiso wemandi egameni laJesu Kristu ukahle